Blog Talk Radio.
Turabashuje nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC. Turi kwa gatanu, ni tariki ya 16 z'ukwezi kwa kane, umwaka 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye mu kiganiro Igihe ni iki, aho ndi kumwe na Ali Abdul Karimu ndetse na Epimaki Ntamushobora. Ngira ngo ntangire mbasuhuza nizera yuko bameze neza. Tudatinze rero, kubera retari twagize, mutwihanganire amasaha twa twababwese, yo ntabwo twayubahirije bitewe n'izindi gahunda zahuriranye n'uyu munsi. Ndagira ngo mpikaze bagenzi bacu, reka mpere kuri Ali Abdul Karimu asoza abateze amatwi ya Bitawuka.
Sherize, urakoze cyane, uranyumva neza?
Turakumva neza, komerede Ali.
Urakoze cyane komerede Serije, ngushimire cyane kuba wateguye kino kiganiro ukaba wanadutumiye. Mbonera umwanya wo gusuhuza rero, nsuhuze komerede Pimake turanywa muri kiganiro, nsuhuze n'abadukurikiye bose. Serije, mbonera umwanya wo kwifuriza abayisilamu bose Ramadhani nziza, mbabwira nti Ramadhani Karim, kandi n'abanyarwanda bose bifuriza amahoro aturuka ku Mana. Urakoze cyane Serije.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim. Reka twakire na Comrade Epimaki Ntamushobora, mukamwasuhuza abateze amatwi aditahuka.
Urakoze Bwana Serije kuba wongeye kudutumira muri iki kiganiro cyacu Igihe ni iki. Nkaba nsuhuza mugenzi wanjye Ali Abdul Karim, namwifuriza igisibo cyiza cy'abayisilamu, nkasuhuza n'abadukurikiye bose kuri radio na televiziyo itahuka. Nkaba nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza. Urakoze.
Murakoze cyane. Tudatinze, Ali Abdul Karim, nzi ko muri mu gisibo gitagatifu, ubwo wadufasha mu masegonda 30 mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, nk'uko hari umuco kuri kino kiganiro cy'Igihe ni iki. Amasegonda 30 niba ari isengesho rigufi.
Urakoze cyane Serije, twiyoroshye. Mana Nyagasani, turakwiyeretse tukwereka n'ikiganiro tugiye kugira, tunakwereka u Rwanda n'abanyarwanda bose. Mana Nyagasani, ni wowe uzi byose biri mitima y'abantu, ni wowe uzi byose by'abantu barimo kunyuramo, ni wowe uzi byose ibikomere abantu bafite, ububabare bafite, agahinda bafite, ibyifuzo byabo. Mana, turagusaba yuko uyu munsi umanura ibiganza byawe, ukabaha imbaraga zo gushobora gukemura ibyo bibazo byose, byo gushobora kugera ku byo bifuza byose. Mana, ku bayisilamu turi mu gihe tuzi yuko uri bugufi, bamarayika bawe bari bugufi yacu twese, turagusaba rero yuko muri iki gisibo udufasha kumva amasengesho y'abarimo gusenga bose, ariko bagusenga ibyiza, bagusaba ibyiza, biguheshe icyubahiro, bigahesha n'ikiremwa muntu icyubahiro. Ubwo rero tugusabye yuko ikiganiro tugiye kugira ukiba hagati, ukaduha umutima ukeye kugira ngo tugire ibitekerezo byiza, ukadufasha, ukaduha imbaraga zituma tuvanamo amarangamutima, tugakora ibintu byubaka u Rwanda, byubaka n'Abanyarwanda, bibasubiza icyizere n'ubushake tangiye, hanyuma no kumva bagomba kuba bamwe, bagashyira hamwe, bakatabara urwababyaye rurimo kubaririra amarira aturuka mu bana b'Abanyarwanda, baba abagore, baba abagabo, baba abana, baba abangavu bose, nk'uko Mana ubizi, nk'uko n'Abanyarwanda bose babizi. Turizera rero yuko muri ikiganiro kiri bugire icyo cyungura kuri urugamba turiho, kigafasha Abanyarwanda kwikemurira ibibazo byabo, hanyuma abandi bakabatabara, ariko bari bo bafashe iya mbere. Murakoze cyane, tubigusabye, twizeye yuko uri buyakire kandi ukabidufashamo. Amina. Murakoze cyane Serge.
Amene, urakoze cyane Comrade kudushyira kuri iryo sengesho kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Reka dutangire rero tudatinze, nizera ko tutaza no gutinda kuri uyu mugoroba. Dufite ingingo ziza kugera kuri enye turi bubaganirizeho. Ingingo ya mbere, turagaruka tureba nk'uko ikiganiro cyacu twakise tuti Leta ya Kagame yararangiye igishyiga ni propaganda. Propaganda ni isigaye, turaza kureba mu bice bitandukanye. Turimo kwibuka ku nshuro ya 27. Ariko abapropagandiste b'agatsiko nabo ntabwo bicaye ubusa, bakomeje propaganda yabo. Turahera kuri ku gisabo cya Mikela Ronge barimo gutesha agaciro, turebe Dr. Jean-Paul Kimonyo wavuze yuko kira gitabo nta kintu kikubiyemo yabwira abanyarwanda ahubwo agitesha agaciro avuga yuko kinapfubye cyangwa gitesha abanyarwanda agaciro kuko Mikel Arunga ageranye abanyarwanda nk'abantu b'abanyakinyoma kandi hariya nanjye narahakunze ndashimangira turaza kureba rero Jean-Paul wahoze muri advisor team ya Kagame uri mu Rwanda magingwa ya akaba ari umwarimu muri Canada muri University ya Quebec atesha agaciro kira gitabo avuga ko Mikel Arunga yabeshye uko ibikubiyemo atari byo turaza kwibanda ariko cyane cyane aho FPL yatemiye cyane cyane aho avuga ati mwaka 1998 inama yabaye ku Kicukiro Kicukiro rya Kicukiro kabiri ati nibwo yamenye yuko noneho Patrick Karegeya na General Kayumba Nyamwasa batandukanye na Kagame kandi ngo bari bashyikiye president former president Pasteur Bizimungu ibyo ari n'amagambo kubakurikira muri interview yagiranye n'igihe mwabonye kandi mwagiye mutwandikiraho turaza kugaruka ku kice cya kabiri kera n'ikinyuma nanone na propaganda aho Leta ya Kagame yibereye mu guca mu Banyarwanda ibice hamwe ikandika inkuru zivuga yuko Perezida Juvenal Habyarimana yari umuntu mubi cyane kuva 69 ahandi bakandika inkuru bavuga ko Abatutsi babanye neza n'Habyarimana cy'ubutegetsi bwe bakagera ku ibere ndetse bakabasha gutunga bagatunganirwa bamwe bakabasha no kugera ngo ikambere ku buryo basaza ku bitanda abanyarwanda bari baza bati izi nkuru baduha mu cyunamo mu kwibuka zigamije iki ko zimwe ziratubwira ububi bwa Habyarimana izindi zikatubwira uko Abatutsi baba barageze imbere bagakira bagakungahara ariko bashaka kubarabika bakavuga ko batanye nabo turaza kubireba turebye macakubiri ari mu banyarwanda magingo aya turaza kugaruka nanone kuri propaganda muri Congo nk'uko raporo yasohotse ejo hashize y'ikigo cyitwa CEP iyi raporo ikaba igaragaza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byambukiranye imipaka cyane cyane ariko turebye ku bikorwa birebana n'ubucuruzi ubuhezanguni ubugizi bwa nabi ruswa birangwa mu karere bakaba bagarutse bikomane ku mucuruzi Tribel Rujugiro ko ngo yabatera finance cyangwa asapotinga imitwe ngo yitwaje intwaro ariko si bishyashya kuko barahera kuva yasohoka mu Rwanda za modoka ze n'ibindi iyo nkuru ya propaganda bagicuruza n'uyu munsi rero turaza kuyirebaho turaza kureba ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda muri Malawi zikomeje kukwandikira ari nyinshi ndizera ko ziza no kuboneka wenda hari ababifuza kuza gufata ijambo muri iki kiganiro turebe intabaza bati mutuvugire mututabarize mutukorere ubuvugizi niba koko aricyo twafasha kugira ngo ikibazo cyabo cyumvikane izo nizo ngingo turi buganireho natinze rero reka duhere ku nkuru ya mbere Comrade Ali Abdul Karim ntabwo ndi butinde kuri iyi nkuru kuko ibyatangajwe na Dr Jean-Paul Kimonyo umwarimu muri University ya Quebec abantu muri Canada benshi bagiye babinyandikira bambwira ati ntabwo byadutangaza kubatesha agaciro igitabo cya Mikel Arunga ntabwo yanditse igitabo kugira ngo gishimishe abantu mu gatsiko yanditse igitabo kugira ngo gifashe abanyarwanda babashe kumenya ukuri babashe kubona uburyo sisiteme y'akaga ikora ntabwo yanditse igitabo kugira ngo Kagame azacyandurutse cyangwa ba Jean-Paul Kimonyo bacyandurutse bagikundisha abanyarwanda ahubwo ikintu kirimo ngira ngo dutangire tuvuga ngaha ni uko avuga ngo noneho ngo nafungutse amaso menye intandaro yatumye Patrick Karegeya na General Kayumba Nyamwasa batandukana na FPL avuga ati nanjye nabyanditse mu gitabo ariko kino gitabo cyamfashe kongera kubimenya atari ku Mikel Arunga ntabwo abwiza abanyarwanda ukuri n'abanyamahanga ndagira ngo duhera ngaha ari Abdul Karim Dr Jean-Paul Kimonyo yaba misiridinga abanyarwanda n'abanyamahanga ubundi abantu akademike babereyeho gutanga umucyo babereyeho kuzana amakuru afasha abantu kugira ngo bave mu mwijima abarimu nicyo babereyeho iyo uri umwarimu ntabwo ujya imbere y'abanyeshuri ngo babwire ngo hari ibyo nzi ngo ari ku ngo nanone narabyanditse ntabyinjiremo kuvuga ngo 1998 nibwo Kagame yatangiye kubona yuko FPL itangiye gutana bajya mu nama ngo muri Kicukiro ya mbere na Kicukiro ya kabiri ngo icyo gihe ngo ahita afata ubuyobozi ndetse atangira kurwanya ruswa ngo kandi ngo abagabo babiri ngo bari babogamye kuri Pasteur Bizimungu ibi ndabizi kuko twabyina ikiganiro na General Kayumba ariko nk'umwarimu Jean-Paul Kimonyo ahangaha ibi navuga we aratesha agaciro igitabo avuga yuko Mikel Arunga atigeze avugisha ukuri ku biri mu gitabo ahubwo nawe ntabwo yatubwiye ukuri kuko avuga ko nayo yabyanditse ariko nkawe uzi nk'izo nama ndetse n'aho twavuga ku kibazo gituruka ntabwo Jean-Paul Kimonyo ariwe waza kuduha amasomo ahubwo ndagira ngo abantu barebe bibaza ikintu twakwita umwarimu ujya imbere y'abantu akavuga ko afite credibility bitewe n'uko ari umwarimu, ariko bikarangira bigaragara ko ari bias cyangwa abogamye. Kandi ikindi kiyongeraho, akaba ari umuntu wahoze ari mu bajyanama ba Kagame. Ndagira ngo duhe ahangaha ari Abdul Karim, tugerageze tubwire Abanyarwanda uko bakwitwara muri izi propaganda za Leta y'agatsiko.
Serije, urakoze cyane. Mbere na mbere nanjye nk'uko wabikoze twifatanye n'Abanyarwanda bose bari muri iki cyunamo, kiracyagumizamo so tubafashe mugongo bacika ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi n'abandi Banyarwanda bose bazize urugomo n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe bagenzi bacu b'Abahutu. Twifatanyije nabo rero cyane, kandi nibihangane, buhoro buhoro ibi bintu tuzabikemura, ariko binyuze mu buryo bwiza, mu buryo bwunga, mu buryo buri munyarwanda yunamira ababo abe nawe akagira bamufata mugongo bitari bya politiki ariko ibya nyabyo, nk'uko ubundi ikiremwa muntu gikwiriye gufata mugongo abababaye cyangwa abagize ibyago. Serge, rero icyo gitabo ngiki njye naragisomye, ubanza narabaye mu ba mbere bo kukigira, cyitwa Don't Disturb, ngo mbese ntunkome cyangwa se ntugire icyo mvugaho. Iki gitabo cye kirimo ibintu byinshi cyane cy'umudamu, ariko cyane cyane gikuru ni title yacyo. Nubwo ari cyo kintu bari banditse ku muryango w'ihoteli bari bamaze kwiciramo intwari yacu Patrick Karegeya, ariko hari ikintu gikuru bivuga, nibyo rero Kimonyo arimo kugerageza gukora. Nkoresheje ururimi rw'Icyongereza, actually barimo confirminga title y'iki gitabo. Ni nk'ukuvuga ngo iba njye ndimo kwica, iba ndimo gusahura, iba ndimo gukora ikibi, iba ndimo kugira ibiki, wowe ntugire icyo mvugaho, wowe ntibikureba cyangwa wowe ntubirebe, we ndeka kureka kunkoma, reka ngumize mbikora. Mu ishengesho natangiye mvuga Abanyarwanda yuko bababaye barimo kwicwa bagira ibiki, aho tuvugira ahangaha ubu Abanyarwanda simpamye ko ntihabura Abanyarwanda bagera mu icumi barimo kwicwa kandi bicwa n'abasirikare na Leta na polisi n'abadaso n'abandi bose na DMI zakabaye zibarinda. So ariko barashaka ngo babikore bigume bikorwa binarenge n'imbibi z'u Rwanda, ntagira umuntu uvuga. Umunyarwanda yavuze yari umuhutu ahinduka umugenosideri, yari umututsi agahinduka umujura, byumvise Kimonyo avuga bya corruption, cyangwa agahinduka igisambo, agahinduka umugambanyi, agahinduka umuntu apologisti w'abagenosideri, ibyo byose uyu Kimonyo arimo kubivuga. So ariko rero abanyamahanga bo bari baracicitse bavuga bati nibyabariye reka tubyihorere, ariko igihe kirageze aho bagomba kubivuga. Ndashaka ngo mvuge ku bantu babiri rero, tuvuge kuri Kimonyo mbere na mbere. Kimonyo ni nde? Kimonyo njye namenye mbere na mbere mu 2013 mu kwezi hano muri SOAS School of Oriental and African Studies, aho uriya profesa ujya ukorera Leta y'u Rwanda bita Phil Clark akorera, baje gupresentinga, yari hamwe na Shyaka, profesori ya Shyaka, yari hamwe na Tito Rutaremara, yari hamwe n'abandi benshi bari babaherekeje, baje kugurisha icyo kinyoma cyabo imbere y'ishuri muri footing iyo university. Ni parti ya University College of London. Now tujyeyo rero, ndibuka nari hamwe n'inshuti yanjye uriya perezida wa FD Nkingi Justin Bahunga, hanyuma n'abandi bari bahari. Tugezeyo batangira ibyo bimwe byabo, turahaguruka, narabivuze n'ubushize, Professor Shaka ibyo yaje kuvuga, kandi ubwo icyo gihe Shaka yari mukuru wa RD Governance Board, uyu Kimonyo ari muri muri ari advisor president muri economic policy advisor now ibyo bavugaga wabonaga yuko ari abantu bashango bashuka abantu babakoresheje kuko bita ngo nabantu bafite za doctora cyangwa ba professor kuri shyaka uyu nguyu we yari afite doctora Serge iyo beshye ibintu birumvikana kuko byagaragaje yuko ibyo barimo batabizi cyane cyane dutangiye kubabaza kuti ibimurimo kuvuga nibyo ko twe turi hano ko gira bakangara yuko ntago bari bemenyereye ubundi barazaga bakishyira bakizana ariko that time baragize kandi birangije Phil Clark ndibuka yampaye chance yo kubaza yo kugira ibyo mbabaza niwe wari moderatingaga session imwe Justin Bahunga yarabajije n'abandi bantu bagiye babaza baba disorganized cyane kuko ntago bari babyiteguye ndibuka na mwenda yarabaherekeje ariwe nkawe ubafasha muri ibyo byo kubategura ibyo bavuga nuza gutwara raporo kuri president ubushize narabivuze uko yabwira agashyaka Serge hari ibintu bimwe aba barimo gukora ntabwo ari bo mbere babikoze ibintu byigeze gukorwa na Hitler yakoreshaga abantu b'abanyabwenge abantu bize ntabwo ari Hitler gusa Amini General Amini Idi Amin umva wa Uganda abantu bize cyane at one time hari igihe yari afite muri cabinet ye abanyabwenge bamwe ba QC abo bita Queen's Council bigiye hano amategeko muri UK harimo n'umujyagi witaga Kiwanuka yavanye muri High Court akamwica harimo ba Mayanjankangi harimo bari ababi naisa bose bakuriye Amin ntabwo ari igitangaza ryo kugira ngo umudikteta cyangwa umunyagitugu akoresha abantu bize uravuga uti ni umuntu wize arimo kubeshya nicyo kibazo kiri ku Rwanda elites cyangwa abanyabwenge b'abanyarwanda barimo kuyobya abanyarwanda benshi cyane barimo kurengana ariko nabo ba elite nabo ni bake gusa kuko bafite aho bavugira bakagira izi platform bavugiraho basa nkaho bagize ariko nabo uramubona yuko byarimo kuvuga nawe yarwanaga nabyo Mikaela Longa rero nuwuhe nubwo kimonya mvuze reka none tumuvuge neza Serije n'abanyarwanda badukurikiye nyomoze kimonyo n'abanyarwanda n'abandi banyarwanda bari muri izo campaign Mikaela Longa yagiye mu banyarwanda ajya ni Rwanda arimo kwandika arimo gukora ubushakashatsi bw'iki gitabo cye yatangira kucyandika ajya no mu Rwanda kugeza no mu 2016 yajyaga mu Rwanda akajya no mu Rwanda no muri Uganda no mu karere akurikira kugira ngo agende akurikira bino bintu abimenye aragenda agera no na za ruwera agera na he hose bino bintu byose arabibona aragenda agera uriya Tom Ndahiro ubona aramwakira bo bashaka ngo bamukoreshe abumuzindaro wabo cyangwa bavugire kuko ni umunyamakuru uzwi ariko yakoze
neza ndagira ngo ariko aho byumvikana ubwo hari aci imyaka ibiri maze kwica
Comrade Patrick
urumva ko yarazi ko bamwishe aratinyuka ajyayo abizi
yewe yagiye kwandika igitabo yagiye arimo gushakisha iki gitabo kugira ngo amenye ibyanyabyo ntibabimenya rero mbese ibyo yabakoze nk'ibyo uyu mugore wanditse Untold Story yakoze urabyibuka ko yabikoze nawe yagiye bavuga ngo numugiye kavaringa imyaka 20 yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi naho we yagiye gushakisha ukuri
uriya mudamu yitwaga Jane Corbin
wamubonye arimo kwifotozanya na bariya abantu hariya hose ariko we yarazi ibyo ariko abanyamakuru niko bakora cyane cyane investigative journalists cyangwa abanyamakuru bacukumbura bajya hariya bagashaka buri hantu hose kandi yarabigaragaje ariko mu gihe umuntu akoze interview ari muri leta akakubwira ati ntuvuge izina ryanjye ntabwo warivuga so mbanyomoze ibyo yavuze birahari ariko none ikindi uyu mudamu yabaye mu Rwanda yainterviewinze Kagame inshuro zitari imwe zitari ebyiri niko yaje kumenyana na Karegeya relationship rero na Karegeya ni igihe Karegeya ari muri external aribo barimo gukora PR ya FPR PR y'u Rwanda kuko rwari rukiva mu marayerwa bagomba kubikora niyo mpamvu na Karegeya abanyamakuru benshi bari bamuzi n'abanyamakuru bo mu Rwanda yarafite relationship nziza nabo n'ikimenyimenyi Kayumba amaze guhunga mu 2010 nyuma mbabonye benshi bahunze barimo bagasasira bariya umuvugizi barimo bariya ba New Zealand bose barahunga kuko byari birangiye noneho byabindi bavuga bavuga ngo they had put the nail in the coffin. Now n'ukuza ruko kuvuga ngo ibyarimo kuvuga ngo ntago abizi icyo cyambere n'ikinyoma icyakabiri kuvuga ngo ibyarimo kuvuga byo kuvuga ngo abanyarwanda barabeshya ngo ni prejudice cyangwa se ni racism actually ku munyarwanda nawe yaba ari wese rije yaba natwe abanyarwanda turimo kubivuga tuziko ibyo atari byo haba mu mvugo z'abanyarwanda haba mu mikorere y'abanyarwanda haba Kagame ubwe dukurikiye ku icyo rya Rusesabagina I mean ifatwa rya Rusesabagina imana ntikabikore ntibamwice ku ifatwa rya Rusesabagina Kagame ari on record kuri radio avuga ati yarabeshwe arivugira kuri radio CNN kuri televiziyo CNN yabivugira kuri za New York ati ntibabeshye yarabeshwe karigiye twara Rusesabagina twaramubeshye araza aza neza cyane aza aziko agiye Burundi bamuzanyana uko ni ukubeshya n'ikinyoma uriya umwungeri bari bamwita niwe umwungeri
Constantine
akorera nka agent w'u Rwanda nawe yagiye muri koti mu koti imbere baramwemeza aza kuza kuvuga ukuntu yamubeshye akamushuka akamugira atya akagira atya arabigira ntabwo ari uwo gusa Apolokirisis wishe intwari yacu wagamba ni intwari yacu Colonel Patrick Karegeya yabeshye Karegeya yuko ari inshuti ariko arenga ubushuti aramugambanira ubwo si ntabwo uva kuri uwo nguwo umushoferi wa Geno Kayumba Nyamwasa ubwo ndavuga umuntu twavuga ngo aracyari umusore n'umuhungu mutoya umuhungu bacishe mwene muzeye bakishe yari umushoferi wa Kayumba kumara igihe kinini ariko arangije aramubeshya aramugambanira azana abantu bashaka kumwica n'abamurashe ntabwo ari uwo gusa Serije natwe twese tuzi ko mu Rwanda babeshya ngo bafasha abaturage kandi abaturage bamerewe nabi bakavuga ngo bafite ibyo kurya bihagije kandi inzara nzaramba ari nzaramba tuzi ko baza bakakubeshya ngo u Rwanda buri muntu wese ameze neza byose ari ibinyoma barabeshya ngo Kagame yatowe 99% n'ibirenga ku ijana kandi tuzi ko abantu bose bamuvumira ku gahera n'abicaye nawe iruhande bamuvumira ku gahera tuzi yuko abanyarwanda akubwira ati nyamuneka we byihorere tuzakizwa na Kagame n'Imana Imana gusa ntituzabone imudukijije ariko imbere ya Kagame cyo imbere yose bagakoma amashyi hari ya mvugo abanyarwanda bose bazi ivugwa ngo iki ngo Kagame ababeshya yuko bamubeshya yuko bamutoye ijana ku ijana nawe akababeshya yuko nawe akoze iki nawe bakunda bakorera ijana ku ijana ariko byose ni ibinyoma barabeshye ko bagariza ruswa ni yose so ikinyoma kuvuga ngo abanyarwanda ni experts mu kinyoma tugomba kubyemera nk'abanyarwanda ariko no tugize umunyamahanga ubitubwiye ni byiza cyane kugira ngo turebe iki kintu iba twumva ngo ni kibi kuki tutagihagarika tukagikanda ngujya gukira indwara urayirata so
ariko Ali mbere yo gukomeza aho ngaho kukirebana n'ikinyoma kandi nanjye narabishimangiye njye gitabo nacyumvise muri audio nacyumvise iminsi itatu nari ndangije amasaha 18 n'ubu nakongera ngasubizamo nkatega amatwi kuko ni igitabo igiye muri siporo kiragufasha kuba ucyumva mu matwi yawe ukorera siporo cyangwa utwaye imodoka na rekomandinga n'abantu rwose kugura audio kuko birihuta ariko ikibazo mfitemo nanabikomoje mu bindi biganiro nagiye nkora umuco w'ikinyoma mu banyarwanda niwo utugejeje aha ngaha n'uyu munsi ntabwo tujye uzasanga ugana n'umuntu usanga akikubwira yuko atemera ko cyangwa atemera kuvugisha ukuri cyangwa atemera ibyabaye cyangwa ugasanga arakubwira ati dore n'abandi umuco w'ikinyoma niwo utworetse kandi utumye tukiraba aho tugeze magingo aya ngaya ngarutse yo ku gitabo na Mikela Longhe noneho nkareba ibyo Kimonyo avuga ahangaha Kimonyo arimo arasavinga leta y'ikinyoma urumva nibyo mvuga ni umuntu akademike nkawe mu profeseri ariko akaba arimo gukorera leta y'ikinyoma ivuga ngo ateje abanyarwanda imbere ivuga ngo avanye abanyarwanda mu bukene Kimonyo akaba abona afasha Kagame kwandika ama statistique ya fake akaba afasha Kagame gupromotinga u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga n'ibindi n'ibindi ariko reality aziko atari byo ubundi akaza akavuga ngo ibiri mu gitabo ngo ntihabiye agaciro kuko ngo nta kuri kurimo kandi nawe arimo gukoresha ikinyoma
ariko Serge ironically rero buriya ba promotinze kino gitabo kandi n'icy'umwanditsi abashaka abashaka ariko abantu bagisoma bakivanira mu byabo gusa igikuru uvuze gikomeye cyane ni ikingiki kwavuze ko yagiye mwanya David Himbara yageze kugira umwe mu myanya Himbara yageze mu Rwanda economic policy advisor wa Kagame uzi cyatumye David Himbara ava mu Rwanda yarabyivugiye kandi bijya arabivuga nuko babeshyaga ngo growth muri financial crisis ngo ni 11% akavuga ati ibyo ntabwo byashoboka kwa nta muntu umushobora kubyemera ni hari nibyo ushobora kubeshya ariko cyo cyo ni cyasemanuka ariko we avayo ajayo arabipromotinga bigumizamo so we rero we we credibility ye nyine zaje kwiga ko amashuri applicinga buri muntu wese ariko kubyerekeye ku ruhando rwo kuza kuvuga avuga ku bantu barimo kuvuga kubya Kigali byo ntaho bihuriye dusubire ku kintu gikuru cyane yavuze cyo kuba uyu mudamu byanditse ari ngo biri politically motive ngo biri ari ibintu bya politique mbese ikibiri inyuma ari politique Kagame ibyo arimo gukora akoresha yica abanyarwanda yambura abanyarwanda ari gisa abanyarwanda akora ibiki byose ibyo arimo gukora byose kuko bifite uruhare abihabwa na political power afite kuba ari president ntabwo ushobora kuvuga ibya Kagame ngo uvuge jyane uvuge ibiki uvuge akababara abanyarwanda bariho uvuge ubwo bwicanyi burenga imbibi udafashe ku bantu ba politiki ibi bintu harimo kuvuga impamvu bantu barimo kubyita politiki nuko ibyo bintu Serge umaze imyaka 9 urimo kuvuga uyu mukere rero ngagiye kubivuga wowe n'abagenzi bawe natwe twese tumaze imyaka irenga 9 bamwe muri twebwe tumaze imyaka irenga kuva muri 1994 bino bintu tubivuga nge Serge nanze kujya nagiye mu Rwanda ndungurukayo sinabayo nguma mu Buganda impamvu ntabayo ni iyi nuko ibyo twabwiwe muri FP bageze mu Rwanda ntabwo byabaye ibyo icya mbere na mbere twigishwaga ubumwe twigishwa yuko nta muhutu nta mututsi nta kintu ugeje kuvuga ngo abahutu bakamutwara ku murindi cyo giye batwara ku murindi bakajya kubafungira ngo barabahane tukigishwa yuko nitugera mu Rwanda tutazasubira mu byacu ababyeyi bacu badasubira mu byabo bajye gusaba ubutaka bazagira ibiki igikuru ari identity turabyemeranya ariko twageze ariya ibintu birahinduka abo wari uzi bahindura ibihangange all of a sudden usanga abari abasirikare ba FPR twaguriye imbunda twarebereye bamwe twanavuye babarasa kuyo iyo barasaga umuntu yagarukaga inyuma mukamuvuza batangira kudukubita inshyi batangira kurasa abantu batangira gukora ibiki ngiye kubwanya navuga nti ibi ntabwo birimo bishingukamo abenshi muri bo narabibabwiye kugeza no kuri wendo ntashoboye kubwira ikagame ariko benshi narabibabwiye kuva muri 1994 bakinjira mu Rwanda abantu babyina insinzi abandi barimo kubabara barimo guhunga icyo ni cyo kibazo cy'u Rwanda kutemera akabare kundi ahubwo gakoresha inyoma kugira ngo wereke ngo ibintu byose ni munanye kandi ibintu abandi bameze nabi nawe ushobora kumeze nabi ndibuka tujya mu Rwanda twasekaga abanyarwanda umunyarwanda amaze akakubwira ngo nta kibazo kandi ubwo ngubwo ameze nabi cyangwa bamugize abacikacumu akakubwira ati nta kibazo kandi ari umucikacumu nyine asigari wenyine n'abandi bose ibyo bintu tubwiye hanze twarabisekaga ndabyibuka ngibikangura byambuje kuba mu Rwanda Serge hano dufite ikibazo ubivuzeho cyane n'ibintu by'ingenzi cyane tubivugeho natwe turi muri opposition iyo umuntu avuze ukuri abantu basa nk'aho byabiyogeshaga ngo mubeshye kugira ngo ngushimishe ibyo mu cyongereza bita popularity bishimisha kumva no mu matwi ariko atari ko kuri hano hari ibindi birimo gukorwa
hari wenda nagaciyemo kugira ngo nkunganire bamwe baravuga bati mutubwire ibidushimisha kugira ngo tubone ibitotsi
yes ariko ntabwo twebwe ariyo business turimo ntabwo turi business yo guha abantu ibitanda ntabwo turi siri ntuza bayita slumber bed oya twebwe turi revolution movement turashaka guhindura imitekerezo imyitwarire n'imikorere imitekerereze imeze ite gutekereza mu buryo buri objective imikorere irishingiye kukuri koroherana kubumwe kubakwa bwa bumwe noneho dusubiye kugitabo wambajije Serge ya uyu mugabo yagera avuga ngo muri iki gitabo ngo cyatumye guhabayemo ikinyoma ngo nibwo yavuze ibyo ba Patrick Karegeya na General Kayumba batandukanye na FPR ariko avuga ngo n'abantu bavuye Uganda ngo bari bazanye corruption ndashaka ngo mbereke
corruption na politique ya Museveni
exactly mbashaka ngo mbereke icyo kinyoma kiri imbere mu bantu bo mu Rwanda wajyaga muri Uganda ku consulting Museveni yajyagayo nibura buri cyumweru ni Kagame buri cyumweru ari vice president yajyaga consulting Museveni buri cyumweru ni kimenyimenye ndabivuga mbihamya nge nigeze kuba imodoka yanjye narayibabwiye itarabona inomero nari nayimpotinze ivuye Japan itarabona inomero barayisaba ndayibaha ndababwira ntariko ntabwo irabona ibyangombwa iragenda ite ngo yahumure nta Uganda nta Rwanda ariko abari urimo kubyivugira ndayibaha iri butware abaje yari mini bc yahiyase none ko yagiye icyo gihe cyose nigiye barwanaga Gisangani Kagame akajya guhura na Museveni muri buka ko bahuriye mu ya na hehe ubu ngubu abantu bagiye kuvuga ngo nibo bagiye kuri barebaga bari bazanye ibya Uganda abantu bose barabizi abanyarwanda bose barabizi yuko na Kagame bamuhaye n'umudari nibyo birata bavuga ibyantuzi system batwaye hariya yari ya hehe yari system yaho abantu bari bakuriye bari bazi yari system ya Uganda ni kimenyimenyi cyaje kuvamo nuko Rwanda rwagiye muri Commonwealth ishingiro ryabyo ni Uganda nuko rwagiye muri Sefunga mu minsi ishingiro ryabyo ni Uganda riva hand Rwanda rwasanzwe ruri abantu no kubona nk'umu professor adashobora kubona ngo hari ibintu bimwe umuntu arimo anatikinga akagaragaza ikinyoma cye abari ikinyoma cyane ibyo yavuze by'ukuri nuko muri 1998 koko aribwo habaye departure yavuye kuki gino ko mbara bivuze ariko nongera mbishimangira departure nuko Kagame n'agatsiko yari yakoze
departure ubwo twabyita
itandukanye mbese icyaje kugira ngo batangire none kugaragaza ibyo wakwise nka fault lines bagaragare yuko noneho ibintu byarenze impombe nuko Kagame wari umusirikare utaragomba kujya muri politike yari yari tugaha chairman bwa FPR muri 2003 bagatora chairman nako wari vice wa Kanyarirenge bagatora Kanyarirenge kuba ariwe aguma ari chairman bagatora n'abandi ba vice bandi bo kuba ba dene ubanzari n'andi wundi police dene n'undi bakaba ari bagira Kagame yabivuguruje agahagara kuba chairman abandi bakambwira ntabwo byashoboka no kuba chairman we ntabwo wabishobora ntabwo byaba byo kugira ngo ube chairman uri vice ariko no ntabwo ushobora kujya muri politiki uri umusirikare banzuve mu gisirikare ntabwo yabikoze ariko byari ibintu banditse bemeranyijeho yuko nta musirikare uzajya muri politiki nashaka kwijyamo azabanza akava mu gisirikare ikaba process nk'uko n'ahandi ku isi yose bikorwa ariko yaranze arabikora n'ubu mumbwire Kagame yari yava mu gisirikare ntabwo yari yakivamo ariko ari muri politiki no mukuru n'uzi niyo mpamvu tuyita military dictatorship cyangwa agenta icyo ni icya mbere nshaka ngo kimunya amenye n'abandi batekereza bari so bano bitandukanyije nawe ariko yagiye avuga ngo n'abantu bavuye Uganda gusa byakabihozagara yavuye Uganda Rwamasirabo yavuye Uganda muri Uganda cyari se muri Uganda yavuye Uganda abumvuze bakeye nakubwira umurongo w'abantu benshi cyane bavuze bati ntabwo ari byo mureke tugumye ku byo twumvikanye tureke transition igumizemo amatora agere hanyuma yibumushaga mugire nibyo na Bizimungu n'abariya na Bizimungu uko yavugaga Serge yumvise speech ya Bizimungu atanga muri parliament ajya kurekura hari yashize iyo myaka ibiri bari muri ibyo bintu by'abantu kubeshyera Bizimungu ngo yaguze amakamyo ngo yagize ibiki bibagirwe ko Bizimungu yari asanzwe yaravuye mu Rwanda afite amafaranga ariko na bank zashobora kumwinguzanya kandi koko zarayimuhaye yarabigaragaza ibyo bintu byose babyire ngo bashaka ngo bagire iki ngo babishyire ngo abantu baribye bibagirwe ko bano bantu bagiye muri mu Rwanda na kabare bigeze kubivuga twagiye mu Rwanda dufite twebwe twari tubayeho neza muri Uganda dufite
imitungo dufite inka dufite amazu dufite buri kintu cyose abenshi ibintu byo barabigurishije baza mu Rwanda batangira ibindi abandi n'inka bazizana bazigurisha Uganda bakaza bakagira izindi nka mu Rwanda ariko ibyo byose Kagame kubera Machiavellian n'umushango abakoresha bose bakene ashango bakeneshe y'amafamu bafashe mu ntuza arayabambura nibiki byose atangira kwigaragaza nibyo umva uri arimo kushango akomeza icyo kintu niba ariwe bari korapfa ndashaka mbaze ubutaka Kagame afite yabubonye ati iriya muhazi hangana hatafi ibyo afite bugesera bingana bi indege afite yazibonye he kwe yavuye muri Uganda afite ni deni ryo kwishyura tata ere yabonye nk'umusirikare wa NRM yakoze hehe ama ubungubu lifestyle abana ibyo barimo kugura byose natubwire yavuye mushara w'ubwa nka president so nibaje bavuga ibintu bintu ngo abantu bazize corruption cyo mwana bagize ingiri birashaka ngo baje bareba ukuri kuri hehe ninde usahura igihugu ninde muzura ni Kagame n'abakiyabe niyo maze gushwana n'abantu abo yasahuranye nabo arabagaruka nibyo mwabonye yashatse gukora James Musoni nibyo mubona arimo gushwana na Kabarebe nibyo mubona arimo gushwana nabandi bantu yagiye yamburana nabo ariko abangaba navuga ati Patrick yambuye ibingi intwari yacu Patrick arije avuga ati yambuye ibingi yavuye muri Uganda ameze neza afite ibyo afite avuga ati Kayumba yambuye ibingi Serge iyi gahunda irimo kubona Kimonyo arimo kuvuga ni police banditse police document Kayumba amaze guhunga mu 2010 bemeza yuko bagenda bajya kugera ku mudugudu bavuga Kayumba ngo ibintu bine yakoze ngo ibintu bine amakosa ne yakoze ngo icya mbere yihaye ubutaka bunini ngo yambura abaturage yihaye ubutaka nta muturage yigeze avana mu butaka ibitaka nta muntu yigeze avana mu butaka nta muntu yigeze avanya umutaka icyo ni icya mbere nibagirwa yuko yavuye iriya abifite wumvise kabari bavuga ati we yarakoraga n'amaranka yari afite ngo yarayaguze icyo ni icya mbere icya kabiri bamuregaga ngo yuko mu gisirikare ngo yacagamo ibice abasirikare ariko uzi yuko abasirikare bamukunda no muri iki gitabo barabyandika na za review abakorera review batari na Mikaela Long bavuga yuko Kayumba ari umuntu ukunzwe n'abasirikare cyane very popular army commander icyo ni icya kabiri icya gatatu bamuregaga ngo yuko aho kugira ngo abandi kujya kwiga mu Bwongereza ngo yabyihaye abandi ibyo bintu bagiye kubyigisha byose icya kane baravuga ngo yashakaga ngo igisirikare yagicagamo ibice barabaza abo babaje abakada babaje baravuze bati murimo kumurega yuko Kayumba yibye mu gisirikare amaze imyaka irenga cumi yaravuye mu gisirikare avuye mukuru w'ingabo kuki mutamureza icyo gihe kuki mwamuhaye bwa ambasade mwamuhembye ko yari umujura ikindi bati yagiye kwiga ahubwo se umuntu mwakabaye mushimire ko yagiye kwiga kandi ubwo aho yagiye kwiga hano muri UK niwe wabaye uwa mbere umunyarwanda mbere wagiye yakoze relation ituma n'abandi bajyayo n'uriya uyu uriho umukuru wa Land Forces uriya mupenzi nawe yaje kwigira n'abandi benshi baje kwigira biturutse kuri iyo first step yakoze ariko hari no kugira ngo hejuru kuri nk'uko bari bumvikanye mu nyandiko zabo hejuru mu gisirikare hazemo n'abandi bato buri muntu wese aspiring ujye umara imyaka ine gusa uri umukuru w'ingabo nuva murumva iyo umaze kuva ku bukuru bw'ingabo ubundi bakaba biva mu ngabo ukajya wenda iyo ushaka kujya muri politiki ushaka kujya kwigisha ushaka kujya mu bucuruzi ariko ukava mu ngabo ugejeje imyaka ugejeje ukavamo nibyo bakurikiraga hanyuma se bari corrupt kuki bo bagize ibingiri so iki kintu cya corruption nakivuze mwanya washize kubwira nti iyo uri umututsi badashobora kurega genocide bakurega ngo yuko wari corrupt ariko Serge muri 2008 icyatumye bano bagabo batangira kugaragara ko ibintu byayobye ahubwo yagiye bugufi byatangiye 2006 babo babiruta babwira abantu babakada basinya bo muri FPR baturananiwe abantu bose baraza bakatuvuruga ubwo Kagame yatangiye gushyiramo za DMI muri baza gutegeka minister za ministry resource ariko cyatumye na Setse ndashonga agenda n'ababizi mu ngo n'abatwagira mu ngo bagenda abandi bati ibi ntago twabigumizamo tugomba kureka abantu bagakora akazi kabo nabo bakumva yuko bari muri leta uko bagiraga inama abagambanyi barimo bari abaroza kabuye n'abandi bakaza bakavuga ibyabaye bari abantu bameze nk'abo bakimunye n'abandi n'abakabari bariya n'abajyaka nziza bakaza bakavuga yuko ngo barimo gukora gushaka gusenya FPR barashaka gufata ngo bafite ambition yo kuzaba abaperezida kuko president akiri vice president Kagame now haje byo kugira ngo nyine ajye muri ibyo ngibyo muri 2008 urumva hari amaze iminsi ibiri yabivu bivuga bya kicukiro n'icukiro tu ibyo byose n'amanama bagiraga bagira ngo iki kibazo kigomba kutaba ibi ntago bigomba kuba hari gatsiko kamwe Kagame amaze kugira kari kayobowe na Tito Rutaremara harimo bari abaye nyumba harimo baroza kabuye harimo nabandi
ari namuciye mu ijambo kuko ugiye kugera kuri kudeta kandi agira ngo ube wenda twajya ku repi make mu kanya amfite icyabaye mu 1998 nge mbona ko ari kudeta
kuko ni politiko ku
Dr. Kimonyo barambwira ngo ahubwo mwite Dr. Kinyoma arashimangira ko ari ku yabaye kuko Kagame niba yarakoze kudeta akayikorera Bizimungu 1998 akumva yuko nagiye kufata inzego agatangira akavuga ati Kayumba na Karegeya barimo baradefenda Bizimungu kandi koko Kayumba twarabiganira ashimangira yuko atigeze ashyigikira ko Kagame yakorera kudeta Bizimungu ariko niba FPR yarabihisemo bakabikora ubwo cyo n'ikindi kibazo kuri Dr. Kinyoma ahangaha we kuri we arashaka kugaragaza ko iyo kudeta ari yemewe nge niko nabibonye ahubwo au contraire byari bikwiye kugaragaza ko twagushije no kubona yaza kudefenda ko iyo kudeta ari yemewe ko ariko Kagame yabonye ko igihe kigeze ngo ataking leadership
urakoze cyane cyabaye muri iyo nama abantu wari urimo wabimbwiye actually na ambassador Charlotte yari muzamubaze imwe n'uzagira opportunity zayimubaze yari arimo nawe yari confirming General Kayumba muri icyo gihe 2008 nibwo yari mu majyaruguru nibwo bari mu ntambara z'abacengezi so aza bagize manama yabo ubanza arizo yizita za kicukiro 1 kicukiro 2 aje batangira gusuzugura Bizimungu kandi Bizimungu ari president Kayumba ahagurutse kuvuga aravuga ati nge uyu nguyu niwe commander in chief wanjye kuko president niwe commander in chief wanjye byashoboka bite ko mwamusuzugura ariko Serge nakubwira ngo icyo bamusuzuguraga uretse n'iyo click bakoreshaga ibintu by'ubwoko ari byo ubona twebwe muhuro turwanya iyo tubirwanya abantu ntago babyumva tubirwanya kuko tuzi ingaruka zabyo bavuga ngo twategeka dute n'umuhutu bibagirwe ko umuhutu yabaye commissioner wa communications wa FPR for a very kumara iyo myaka yose bari muri struggle so bano bari bazi imbaraga ze bari bazi capacity ze bari bazi ubushobozi bwe bazi ukuri kwe ndavuga Bizimungu kuze no kugira ngo utandukane n'umuntu witanze nawe yaratanze role ye yaranavuye no muri iyo comfort zone ye akaza akabagana Serge yari president idashobotse ku bantu bakisha mukuru abantu bagira ariko bo kuko bari mu bintu byabo by'udutsiko that's what happened Serge n'abanyarwanda badukurikiye iyo duhagaze ku bintu byo kuvuga ngo ntitwemere ubutsiko ntitwemere ibiki ntitwemere utuntu duto duto twadutandukanye nuko tuba tuzi ingaruka zabyo down the road barabirwanyije rero kuko ubu ntabwo bari babimenyereye ariko ntabwo ari ibyo ngibyo bahaga example bati nimurebe Uganda ukuntu ibintu byagenze Museveni akimara gufata Uganda yari imeze nabi cyane harimo uduke harimo abateso harimo abarango harimo abaganda harimo ibiki ariko bose arabazana arabaha arabagira nabo yarwanyaga nabo iyo bagisarangenzaga yarabakiraga ibyo bavuga batereka natwe tubakire serivisi yuko no mu ntambara za ruguru na bamwe bajya bavuga tubivugireho ari wabonye bazanye bari abasirikare ba expat bagera mu ibihumbi bitanu binjiza mu gisirikare kandi bari baje arabaje nk'abacengezi cyangwa arabaje baje ku Rwanda ariko ubazaga baramwakiraga niyo polisi yari niko Museveni yabikoze bamwe babarwanaga nabo bamaraga gusarendaringa bakaza bakabajoininga akaba bakuru bakategeka uwo rwanaga uwo mwarwanyaga akaza gatangira kubategeka ariko kuko rumwe n'igihugu kuko mu mushaka ubwo bumwe ko mushaka gutera imbere nibyo bire wonye byabaye South Africa mu ihuriro nyarwanda nibyo tuvuga tutyaza agomba kuzabaho ikintu kimeze nka truth and reconciliation cyo turi recommending abanyarwanda kugira ngo kongere dushyira hamwe tubwizanye kuri ariko tubwizanye kuri habeho justice kuba ikenewe ariko none habeho no kugira ngo kunga ubumwe umwe bwacu nago buzava mu kirere buzava muri ibyo bikomere twanyuzemo tushyizeho akamaro ko kuvuga tuti byarabaye nibyo reka tubwizanye kuri dukande icyo kibyimba tugikande neza cyangwa icyo gisere tugikande neza cyomoke none tuvane mu bwo bumwe dushubukana ubwo bumwe niko byari bimeze rero bo rero abantu ntago babishakaga bo bari mu bintu by'udutsiko none uyu kimonyaraje imyaka 20 na irenze ati abangaba bari muri barwanyaga corruption nta muntu rusha Kagame na leta ye kuba corrupt abanyarwanda barabizi ubere amafaranga bariye muri covid yo nyine ariko reba iriya ndege kuno Uganda Rwanda ibyo bagira reba ziriya ndege Kagame afite reba bank de Kigali ko yiye reba iki byose so mu magambo make rero kuri kira kintu cya racism serije ahubwo nuko bumvise argument zacu dutangiye kuvuga tuti kuki umunyarwanda yicwa akaza London bagahiga umunyarwanda abongereza ntibabyiteho bakajya London bakajya muri Amerika bagahiga umunyarwanda abanyamerika bakaguha protection ariko ntibagira action nimwe batekinga ku Rwanda kuki u Rwanda rugenda rwa attackinga Congo ntibagira action nimwe batekinga kandi tuzi ko Saddam yatekinze Kuwait akamufatira ibyemezo ndavuga Saddam Hussein tuzi yuko mu Russia yaje bakamuhigira no kuri streets za UK Russia bahita birukana ba diplomati bigacika tuzi yuko iyo hari mu Russia cyangwa mu China cyangwa n'umungu babonye yuko nuriya prince wa Saudi Arabia bamfatiye ibihano kubera kashogi kuki twebwe bicumya Rwanda bigasha nk'aryo twebwe turavuga tuti iyo ngiyo ni racism n'ubu batoranya ku banyarwanda kimunye ngo yakabizo ninzi ibyo ngibyo yuko abanyarwanda twebwe ikitubayeho nta kamaro amini ntacyo bivuze ahubwo wanaza kuvuga yuko uyu nguyu urimo kuvuga ngo ibyo bintu bigomba guhinduka ngo ahubwo niwe wasuzuguye abanyarwanda barimo kubicurikana ibyo bindi twita reverse psychology gucurika ibintu cyangwa kuhindura ibintu kandi urimo kubihinduka mu binyoma so ukuri kuri ngo abanyamahanga uyu mudamu yarababajije ati kuki abandi babigira mukabafatira ibihano ariko babikora u Rwanda rwabikora rubikoze kimwe nk'uko abandi babigize bwo mukarwihorera no kubera iki iyo guilty iyo ko ngo mutabafashe muri genocide zagera ryari ikindi yavuze n'ikira cy'indege serije ikindege ninde munyarwanda wa FPL utazi yuko Kagame ari wategetse akategura n'ukuntu bajya kora siriya ndege ninde utabizi
Ali aho ndashaka kwagaruka mu kanya kuko inkuru yindi turi bujyeho iraza no kubigarukaho wenda gatoya nyemerera gato wenda tujye kwa comrade Epimaki
urakoze cyane Serge ariko igikuru no kumenya ngo abantu bantu byo barimo gukora ironically batumye igitabo cye kigurishwa ironically wubwo aravuga ati yakoze akazi gakomeye cyane yakoze ibintu byiza kubimenya ntago yabikoze rwo kugira ngo ashimishe umuntu wariwe wese yabikoze kugira ngo agaragaze ukuri kwihishe yabikoze kugira ngo interrogating cyangwa challenging abantu bari muri denayo ntago mwaguma muri denayo binayo no kuvuga ngo kuguma
mu kintu ni kutemera ni nko kutemera denayo urumva umuhakanyi cyangwa
oya ntago uri umuhakanyi ukuri ubukuzi ariko uri mu kinyoma wihishe muri icyo kinyoma wanga kwemera wa urwana n'umutima nama wawe arashaka rero ko ibyo bintu bivamo abantu cyane international community kuko n'umwanditsi wa international community imenye ukuri kw'ibirimo kuba bareke kwishuka kubyerekera bakoze
petition aho rero nibyo mvuga ko kandi icyo nkundira gitabo cya Mikela yari yanditse ibintu nkuko yabibwiwe ntegeze editinga nubwo bari kumubwira bati hano arakubeshye icyo nacyo ubwo nkeka ko ni ikintu gikomeye cyane gishimangira n'ikimo cy'abanyarwanda niba ko gukina hari kuko harimo nk'abantu wenda sinshaka gutanga urugero bavuga ibintu ariko ukavuga uti se birashoboka se ariko kuko ntari hano kugira ngo nchallenginge wenda byavuzwe se uburenganzira bwanjye nanjye nshobora kubikwesheninga ariko birerekana ko iyo niyo ndetse y'abanyarwanda urumva
sasa ari ikindi kintu Serge tarakivaho gikuru cyane ni ikintu cyerekeye petition bakoze bashaka ngo ntagiye kuri African Agreement yarayikoze kuwa kabiri itariki 13 pari kwa kangahe kwa kabiri kuwa kabiri yarayikoze kandi nje narayikurikiye yagenze neza cyane banditse bakora petition ijyamo abanyamahanga ijyamo abazungu cyane harimo I think nuri yarinda Linda Melvin once kitabashimagiza Kagame uwo bahaye umudari ariko ushobora kwemera ko habonye abantu igihumbi gusa
nabonyemo na Susan Thompson
muri yari kuri pano nundi witwa Mirizi umwirabura baraba professor batatu umwe wa Oxford undi Susan Thompson nundi wahehe numu professor rero nawe undi wakiyoboraga no
na docteur Noel yitwagira mungu
na Noel na exactly na Noel wa Boston yes so urabona icyo bashaka gukora bo ntago bazi ngo iyi space ntago ikiri ya yindi isimaze kubimenya kuko ahujya hose barakubwira bati twebwe uyu muntu uziko ari mubi ariko si yes finally mubi dukora iki iyo abanyarwanda mudagutse ngo mwivugire mwesha ngundeze abagire bya bindi abanyarwanda bashaka umuntu abakorera ibintu Serge nicyo turangiriza nsoza ndashangira abanyarwanda n'uyu kimonyo ejo ntibazatangare Kagame namara kuvaho ari uzaza amuvuga ati burya nabikoraga kugira ngo mbeho kugira ngo ndamire inzu yanjye iri Kigali cyangwa abavandimwe banjye bari Kigali abanyarwanda bagomba kurenga ibyo bintu bagomba kurenga ibyo bintu tukakora uko dushoboye tukirwanaho n'abadutabara bakadutabara twirwanyo ariko bamenye muri iriya interview babivuze ngo ibinyamakuru bikomeye by'amahanga bisigaye bivuga nabi ku Rwanda bira ntabwo bivuga nabi ku Rwanda biravuga ukuri kuri mu Rwanda biravuga ukuri kuri leta
ya Kagame urakoze cyane Comrade Ali ingingo ntabwo twirangije kuko ni byinshi nkurikije ibyo nabonyemo yavuze kandi maze iminsi mukurikira urabona ejo wundi ari kumwe na professeur Vincent Duclerc kuri la Forever France nabwo ayishimangira ayishyigikira n'ibindi binyoma iby'indege kurasa indege ngo indege rafiye muri Kanjipe na sese ndatembagara avuze ngo raporo ya televidike ngo yagaraje ku indege rafiye muri Kanjipe ndavuga ko se Dr. Kinyoma we ateye aturutse rwose ntazi kumenya Kanjipe na Kakanombe na ki ariko akicara ngo bagushimangiye ku indege rafiye muri Kanjipe ku Kimihurura nguwo rero Dr. Kinyoma Ali Abdulkarim urakoze cyane Comrade Epimaki umaze umwanya uteza amatwi kuko nanze guca mu ijambo mugenzi wacu ko arimo aravuga ibintu bikomeye cyane ariko mu magambo ahinnye kugira ngo tujye ku ngingo ya kabiri ubundi umuntu yakwibaza umusaruro w'umwarimu wari ukwiye gufasha abantu kuva mu bujiji ariko ndabona umusaruro turimo kubona ahubwo ari ukongera kwimika ikinyoma na propaganda icyo twari duteze ku barimu tutakibona ngabwa na Epimaki na Mushobora
urakoze cyane bwana Serge ndashimira buderika ari mu buryo asobanuye iby'ikinyoma cya pro cya ni Dr. Kinyoma wakoze kumwita Dr. Kinyoma nanjye nahoze nibaza umuntu uza gushyigikira ibinyoma nka biriya kandi afite amashuri angana nka kuriya avuga ko yakoze ubushakashatsi nibajije niba tezeye itaba yuzuye ibinyoma nta kuntu waza kudefanda ibinyoma bingana kuriya ngo igitabo waba warakoze cyaba kibe kivuga ukuri kabone ntabwo byumvikana wese araza wa mugani nk'uko bivuze ngo indege yarasiwe muri Camp Kigali urumva ameze nk'aba bandi baje bakigera mu Rwanda bati batanga hari indirimbo zibi simvuga ko zitari zibi cyangwa zari zize ati ziririmbwa n'umuririmbyi Bimoni Sikindi ati rwose yacaga ibintu ugashaka Bimoni Sikindi ukamubura bagacuri kandi ibintu bakongera bakabicurika kubera ibinyoma babaga bashaka gushimangira ibintu batanametriza neza ariko rero byahereye kuri icyo gitabo cya Mikaela Rong kivuga ngo don't disturb Himbara niwe wa Dr. Himbara niwe wakozeho article avuga ati don't disturb will disturb Kagame icyo icyo gitabo ari mu icyo gitabo donc mu kinyarwanda no kuvuga ngo ndahuze winderanja wimbuze amahoro wimbuze ituze mu byo nibereyemo ubwo rero icyo gitabo cya wimbuze ituze cyatangiye kumubuza ituze ubwo n'abadogiteri nka
umuntu
wakabaye mwarimu umuntu wakabaye mwarimu ahaguruka akaza kubeshya ibinyoma akaza ku ma televiziyo no ku maradiyo kuvuga ngo icyo gitabo cya Mikayela ngo ntago ari kizima ntago yacyandikiye kugira ngo abahatswe n'inda ababimirije iyo bashoreye imbere ngo kugira ngo nabo kibashimishe cyo yerekaga amahanga ukuri kwabaye akereka n'abanyarwanda bashobora kuba batabizi uko byagenze abivanye mu bantu bafite ukuri nyakuri kandi babivuze sinzi rero ibyo Kimonyo ari mu kuvuga niba ni Kimonyo naba ahubwo nagenda afatanye na ba Tom Ndahiro n'abandi na ba Dogiteri Bizimana abo ngabo bose bavuga ibintu by'amafuti wagira ngo ni abantu batakanagiye mu ishuri uretse wenda ntuza w'umuntu ntiyamurenganya ndavuga Tom Ndahiro nk'uko Karasira akunda kumuvuga naho abandi bavuga ngo barije bakandagiye mu ishuri bafite n'izo za dogitora ariko bakaza kuvuga ibintu ni gute waza kuvuga nk'uko Abuderekarimu yabivugaga ni gute waza gusobanurira abanyarwanda ko Kagame uvuga ikintu ku mugoroba uvuga ikintu mu gitondo ku mugoroba akaba yagiyinyuje uvuga iki ngiki ati ndi mwiza mu ifrazi imwe akajya kuyirangiza avuze ati ndi mubi ati njyewe ntabwo wakora ubwicanyi witirira ubwoko bwanjye ngo nkwemere mu kanya akavuga ati mwebwe abakozi ubwicanyi babukoze mu izina ryanjye no guhaguruka mutabimbabazi muri disikuru imwe ni gute umwe ruturutse bukuru ku cyo wakuriye hose ni gute ushobora kuvuga ko ninde wanyereka peuple uhereye ku bayobozi uhereye ku bategetsi ninde wanyereka abategetsi babeshya ku isi kurusha abanyarwanda ntabo abategetsi bo mu Rwanda bavuga ngo abantu baranezerewe batanezerewe haza kuba kurasoma u Rwanda rukaba urwa mbere mu kutanezerwa abanyarwanda aribo bantu batanezerewe kurusha abandi ku isi donc rukaba urwa nyuma mu kunezerwa ni abahe bategetsi bashobora kuvuga ko ubukungu bwiyongereye mu Rwanda kandi abantu barimo kwicwa n'amavunja ni abahe bategetsi bashobora kuvuga ko abanyarwanda bose bagezemo iterambere mu gihe abanyarwanda basubiye kuvoma ibishanga basubiye kuvoma ibiroha uduhanda two mu cyaro twaracitse twose bakumva ko Kigali ari rwo Rwanda waba utari umubeshyi ugereranya uvuga ko Kigali ari rwo Rwanda wumva ko niba abantu b'i Kigali babaye bariye bagasinzira bagende mu muhanda utarimo ivumbi bakubuje abana b'abakobwa cyangwa n'abadamu batigeze banahembwa babyuka saa kumi n'imwe bakajya gukubira iyo mihanda bakamara amezi atandatu badahembwa abanyakinyoma n'abake bazambwira igihugu gishobora kuba gifite abayobozi babeshya nk'abariye ibyo rero nibyo Abuderekarimu
ariko epimaki uravuze tumwe ruturutse bukuru bucyakwiriye hose none se iki kinyoma ariko ntabwo aricyo kuri leta FPR wenda ndagira ngo nisegure wenda mbisobanure gishobora kuba kiri mu muco nyarwanda wenda nabwo ntitwumve ko ari sisiteme ya Kigali wenda igifite cyangwa gifite inkomoko muri kaca yacu ariko kugira ngo tukivemo bikaba bitatworoheye bwa nepimaki
nibyo navugaga ngo umwe ruturutse bukuru bucyakuriye hose n'abaturage urumva none se iyo ugiye gutunga mikoro umuturage akakubwira ko bayobowe neza umuntu wese waba ushatse kugira icyo akritika kuri wumva yagize ndanabashimira parayeri kubera ni uburyo bwo kwirwanaho uzabareba agatoroma hari abana batangiye gutinyuka hari abanyarwanda rwose batangiye bumva ko bakurikira bakavuga bati ni ugupfa no gupfa ariko aravuga yagera ku kantu atari ko tuyobowe neza n'umukuru w'igihugu ati ahubwo sinibaza niba n'ibi bintu bibi abizi ati aba basirikari barashe abaturage bacu barashe abaturage babiri ati ariko ntabwo nzi niba Kagame abizi ati kubera ko Kagame ntiyakwemera ko bibaho donc nawe barabizi neza ko babi niwe wabyivugiye ati tuzajya tubarasa ku manywa y'ihanga izuba riva kandi koko bakabarasa ibyo yaba yategetse n'ibyo abo basirikari n'abapolisi bakora ariko umuturage kubera ko abona rya jisho rya bihehe aravuga ati reka nivugira abandi wenda we nintamuvuga aravuga avuga ziga ibyo byo kuvuga uziga rero ibyo byo kuvuga ibintu babiciye inyuma ntibavugisha ukuri nibyo nge nkeka ko biri no ku biri no mu mizi y'ibyatumye tugera aha hose
Fimake aho ngaho ni nacyo no mu munzi hano cyangwa muri diaspora uzumva nakubwira ati Kagame ari rwose ngo akemure ibibazo kandi waranumuhunze batego Kagame kuki atagaragara ngo akemure ibibazo abanyarwanda
ati ni president wacu umaze imyaka 27 nka Fimake iburayi none uraje ukavuga ngo ni president ntago ari president wanjye kore ko ntago ndiyo ari ryo ni president w'u Rwanda ariko kujya kumurekarama kandi waramuhunze ngo ni president ngo naza akemure abaturage bari ku munsi abaturage barimo barishwa n'inzara wo kaza kurekarama ngo president ariye ngakemure ibibazo nta ahubwo yabidogerezaga none uje kumurekarama
ongeraho
kandi gucika
ongeraho akantu gatoya kandi yabwira ngo look at me ngo ninjizaza kugira
umuntu ukeneye manda ya gatatu none ayikeneye kugeza muri 34
atubwira ibyabuje ibyabuze ibibuze abandi nge nibyo bizatuma mbaho
none ahubwo nibyo bitumye agumaho nibyo bitumye yica acura bupfuni n'abuhora abanyarwanda bakabura amajyo n'amazo none abandi barimo kurekarama ngo ngari henga akemuri nk'ibihe bindi yigeze gukemura ese bundi oya abanyarwanda ni nayo mpamvu twebwe muri revolution turi mu gukora tugomba guhera mu myumvire abantu bakava mu kinyoma ntabwo ushobora kurwanya ikinyoma ukoresha ikindi ntabwo bishoboka ntabwo ushobora kurwanya ingoma imeze gutya ifata abadogiteri bafite PhD bakoreye imyaka 5 bakaza imbere y'abantu bakadekaga k'abantu bariye bahaze bakazana bashyaka bakavuga ati muzemere mwicwe n'inzara rwose ariko aho kugira ngo mwicwe na COVID arararara weko ariko abanyarwanda kandi revolution yo mu myumvire to the ball ni imyumvire nirangira hakurikireho imyitwarire nirangira noneho bijye mu bikorwa nibwo abanyarwanda bashobora kuzakira ntibongere kwicana kuriya ntibongere kubeshyerana ntibongere kuzana amatiku nibadahindura imyumvire ntabwo bizakunda twebwe rero icyo kintu tugikomeyeho ni nayo mpamvu tuzemera bikadufata umwanya wose bishobora kudufata kugira ngo tubanze dukore iyo revolution nyayo yo kugira ngo abanyarwanda bave mu kinyoma bave mu cyimbo cy'ubunyoma cy'ikinyoma bajye mu kuri bazajya babwizanya ukuri niba nkubwira ko ibyo bintu bidatunganye njye mbikubwire aho kugira ngo mvuge ngo ariko ubwo ndabona ibyo bintu ngo yego ni byiza kandi ubona ibyo bintu ushobora kubikandagiramo bikakotsa urarinda uvugira iki ko ari byiza kubera iki no abantu Bwana Serge bagomba guhindura imyumvire bagomba no guhindura imico umunyarwanda wumva hari ikindi ikintu yageza ku banyarwanda ariko akaza babeshya ari azana ibinyoma byenda kungana n'ibya Kagame ntabwo numva icyo byamara uyu dogiteri ntacyo yamarira abantu dogiteri Shyaka ntacyo yamarira abantu n'abandi bose bameze nkabo batekereza nkabo ntakintu bashobora kumarira abantu igihe cyose badashobora guhamya ukuri ngo bagutunge urutoki bavuge bati iki ni cyiza iki ni kibi mwene abo ngabo nibo babandi ngo amasonari y'ishuburozi bigatuma igihugu kirinda kigwa mu rwobo bakireba aho kugira ngo bavuge ukuri bavuge bati nyamara ibi bintu si byo
Pimake urakoze cyane Pimake munyemerere mbarogoye gato kuko hari abavandimwe muri Malawi ngira ngo wenda tuhe ijambo gato kuko amasaha akuze sinzi niba munyumva neza ndagira ngo ngusuhuze kandi ngushimire kubashe kuboneka kugira ngo utubwire ikibazo kiri aho ngaho magingo aya mukomeje kutwandikira mutubwira ko impunzi z'abanyarwanda mwugarijwe ikibazo cyanyu giteye gite aho ngaho halo murakumva neza tuguteze amatwi
ikibazo kiri hano mu gihugu cya Malawi ni ikibazo kiri mu mpunzi mu banyarwanda bari muri kino gihugu abarundi abanyarwanda muri make abanyarwanda bari hano n'abarundi nta mahoro bafite burumvikana uko bimeze uranyumva neza
tuguteze amatwi neza
mu cyumweru ndumva ari byumweru bibiri bishije hari ikibazo cyashe kibaye gitunguye n'abanyarwanda bahari b'impunzi n'abarundi hazi ikibazo kimeze gutya ngo barashaka ngo abanyarwanda bose n'abarundi aho baherereye mu mijyi hose babashyire mu nkambi babahaye iminsi 14 ubwo mu minsi 14 kandi bahaye abo bantu nta muntu akureba ngo umunyarwanda afite ubwenge gihugu cyangwa uyu ntabwo ufite ubu ni ukuvuga ngo ni ukureba uwitwa impunzi yose yaba iri muri kino gihugu ariko iri hanze y'inkambi bishatse kubera abantu bujije amahoro ubu
none se niba numva neza barasaba ko impunzi zisubira mu nkambi ni ukuvuga ko mwe mutuye hanze y'inkambi kandi mwakoraga ibikorwa by'ubucuruzi mu mijyi itandukanye ubutegetsi bwafashe icyemezo cy'uko mwasubira mu nkambi niba mbyumva neza
ubutegetsi bwafashe icyemezo y'uko basubira mu nkambi bagiye bazenguruka bahereye nko mu mujyi wa Rirongwe bagenda batanga impapuro izo mapuro zari zanditseho iminsi 14 y'uko ariyo bagomba kuba bavuye mu mijyi bajyanye n'ubucuruzi bwabo ubwo ni ukuvuga ngo basangaga umuntu wenda hakorera no ku iduka ryiwe bakamugirana bakamuhereza urupapuro bakamubwira ati mu minsi 14 twemerewe kurenga isohoka inkambi ngo ujye gucuruza ubucuruzi bwayo hanze inkambi ubwo rero ibyo bivuze ngo byahangayikisha abanyarwanda cyane bibafiteho ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye kuko no gufata umunyarwanda umaze hano n'imyaka 25 ngo umubwire mu minsi 14 ngo nabe yafashe ibintu by'ibikorwa byakoze mu myaka ingana gutyo ngo mu minsi 14 nabe yabijyanye ni ikibazo gikomeye cyane bishatse kuvuga ngo rero nta mahoro ku bantu impunzi zihari kuko iminsi 14 bishatse kuvuga ngo abenegihugu bo kuvuga ngo iyo minsi urabona yuko yanarangiye bishatse kuvuga ngo abanyarwanda urumva ko ari ikibazo kuko iyo minsi abenegihugu batangiye gukubita urutoki ngo iminsi yarangiye yanyu ubwo ni ugufatanya kwihora no kubica nabi ni ikibazo gikomeye cyane
none abanyarwanda bari mu bikorwa by'ubucuruzi babangana bate bari mu yihe mijyi bite n'uko iminsi babahaye ari mikeya kandi bakabasaba yuko mugomba kwimuka n'amaduka yanyu abanyarwanda bakoraga ibyo bikorwa by'ubucuruzi watubwira imijyi baherereyemo ubwinshi bwabo cyangwa impamvu musanga ko bibabangamiye mubona ko mutabasha no kubikora
abanyarwanda bari mu mijyi itandukanye myinshi cyane hari Rirongwe Salima imijyi myinshi cyane Blantyre Mangozi Salima imijyi myinshi cyane ya kino gihugu kandi noneho ni ukuvuga ngo muri kino gihugu cya Malawi ni ukuvuga ngo ni igihugu utabonamo ahantu hatarimo baravangitiranye ubwo ni ukuvuga ngo bagiye bagera kuri umwe wese batareba ngo uyu afite ubwene gihugu uyu ntabafite uyu arubatse aratuye ni ukuvuga ngo umuntu wese barareba ku buryo bageze no ku rwego rwo kuvuga ngo n'umunyarwanda yaba yarashaka umwene gihugu hano ibyo ngibyo ngo ntabwo bibareba ni ukujya mu nkambi ni ukuvuga ngo rero ubwo ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye kuko abanyarwanda bafite ibibazo hano cyane ni ukuvuga ngo ibyo bigiye kuvuga ngo baravuga ati abanyarwanda barinjiye ahantu hose ubucuruzi ni ubwabo abenegihugu ngo nta kazi bagira ngo tubikubyino abanyabenegihugu bagakoze ngo impunzi zarabyitwariye ngo nizo zitunze amafaranga mu gihugu urumva yuko ni ikibazo gikomeye cyane
ubuvugizi bw'impunzi nzi ko mu mpunzi mufite za komite zibavugira ese baba baragerageje gukora ibiganiro n'ubuyobozi ese bari baragerageje kugaragaza ko ari inyungu z'abenegihugu kuba mukora ubucuruzi kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere ndagira ngo tubwire ibiganiro bya byageze kuki niba byaragerageje kubera iki leta yakomeje kuvuga ko mugomba kugenda
mu minsi ishize hasi yari yakoze inama yanzuye yuko abantu uwo leta yari yavuze kugeza n'isaha kuko perezida nta kintu aravuga wa kino gihugu gusa havuga abandi baminisitiri bo nibo bamaze kuvuga kuko inama ejo bundi yakozwe ngo yari irimo abaminisitiri yari yateranye ari yahaferi iteranye n'ireta ya hano umwanzuro wo bafashe bo bari baduhaye iminsi bari bahaye abanyarwanda iminsi minini bari bongeyeho ngo ingeza kuri 28 ariko nabyo nta kintu bisa nta kintu biri butange kuko abanyarwanda ntabwo wafata umunyarwanda ufashe nk'umunyarwanda umaze imyaka hano irenga 27 ngo umubwire ngo arafata kampani yiwe wenda yashinje runaka ngo mu minsi minini ngo aba yimwe ni ibibazo byateye abanyarwanda ibintu utabasha kubona.
Wambwiye ko ari Abanyarwanda n'Abarundi, Abarundi bo muri kumwe kandi muhuje ikibazo, bo barahumeka mwuka ki?
Ni ukuvuga ngo byose barajyanira, n'ubundi ni ukuvuga ngo umunyarwanda uri hano n'umurundi ni babatandukanye, bose babita ikintu kimwe, babita inyuma Burundi. Ni ukuvuga ngo nta murundi hano ntabwo bajyamo imyanya ngo umurundi ni uyu, umunyarwanda ni uyu nguyu, bose babitiranya rimwe.
None ko numva ikibazo gikomeye kandi ubutegetsi bwafashe icyemezo, abayobozi banyu barabagira nama ki? Kuko nzi ko mufite komite nyobozi hagati yanyu, ariko iyo ubutegetsi bwamaze gufata decision iba ari decision ntakuka, kandi murumva ko bababwiye bati uwo tuzasanga atabishyize mu bikorwa tuzajya dufunga cyangwa duhutaze, abayobozi banyu mu nama barimo kujyamo barabagira nama ki? Ndavuga komite zibayobora aho ngaho.
Ubu ni ukuvuga ngo nyine baravuga yuko abantu ni ugufata ibintu byabo bakagenda bakajya mu nkambi, ahubwo njye sinanabibona ukuntu bafata abantu bari muri kino gihugu, ikindi gihugu kinini cyane kirimo abanyarwanda n'abarundi benshi cyane, ntabwo numva ubutunzi byonyine ubutunzi impunzi zifite hano, ntabwo numva ukuntu banaguterura babaye baraba baretse wenda bakaguterura mu mahoro usibye ko bitanakunda kuko igihe babahari gitoya ntabwo nanumva ari ukuntu banagera ngo bajye muri rantambi ya Zareka ngo abantu bicarimo, ntabwo byakunda. Nabo mu Zareka ho nabonye amamodoka ariho atunda ibintu by'amashitingi n'ibyuma, ariho barubaka amahema, ariko njye ntabwo mbona ukuntu impunzi ziri mu bintu kino gihugu mu mujyi zagera zikajya muri rantambi, ntabwo mbona ko byanakunda. Nanone n'ubwo ubutunzi bafite njye ntabwo mbyumva ukuntu bino bintu bimeze, gusa abanyarwanda bariho barabihumbiramo cyane kuko ikibazo dufite cyocyo nuko iyi minsi nigera abebene igihugu iki ni igihugu kitagira sekirite, umuntu akora icyo ashaka amamya neza ko ubu ni ukuvuga ngo ubwoba abanyarwanda bafite n'abarundi, nuko byanze bikunze iyi minsi nirangira aba banyagihugu binjira mu mashoko bagatangira kubita no nta kindi.
Akabazo k'amatsiko, abanyarwanda bari mu mijyi cyangwa bakora ubucuruzi hanze y'inkambi baba bafite ibyangombwa bibemerera kuba hanze y'inkambi, kuko niba ari ukusubira mu nkambi ubugiye kubaho ku ikarita ya seri, ku muntu ufite ibyangombwa yabonye muri icyo gihugu kuki wagomba kujya kuba mu nkambi?
Ibyo bintu ni leta ifashe nanjye ubwo biragira kuko harimo abanyarwanda benshi cyane bagiye bafite ubwene gihugu abongabo nibo banahereyemo bahereye mu mujyi wa za Farima, ejo harimo abagiye banatangira kuzayo bigira za Madagascar bafite n'ubwene gihugu bwa kino gihugu, nta muntu bareba ntabwo bavanguye afite ibyangombwa uyu nguyu ntabwo ifite, byose baravuga ngo mwese mujye mu nkambi nta muntu yemere gukora ubucuruzi hanze mu nkambi.
Yewe birakomeye
n'ejo bakoze inama harimo abantu bafite ibyangombwa ubwenegihugu, wese ni gute mufate mukatubuza amahoro kandi dufite n'ubwenegihugu bwanyu ngo ibyo ntibitureba?
Ariko ndumva ko impunzi yabonye ubwenegihugu ntabwo iba ikwiye kuba mu nkambi kuko ifite uburenganzira bwo kuba ishaka muri icyo gihugu niba ifite ubwenegihugu, ndetse n'ufite ibyangombwa bimwemerera kuba yaba mu mujyi agakorera mu mujyi, ndumva nta distinction yari ikwiye kuba hagati ye n'umwenegihugu. Njye ndashaka kumenya niba wowe waba ari ikindi kintu cyinshi inyuma kikaba gituruka no kuri ambasade y'u Rwanda bakaba bashaka kubasubiza mu nkambi kugira ngo noneho barebe uko bazaba repatriya mu gihugu cy'u Rwanda.
Ibyo ngibyo nanjye nicyo kintu abanyarwanda kibarimo, n'ubwo abenshi cyane baro barashaka kunagira batanagiye muri izo nkambi kuko ntabwo byafata abanyarwanda ubutunzi bafite hano ngo bagiye mu nkambi, ntibyashoboka abanyarwanda bafite amafaranga muri kino gihugu by the way. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo ibi bintu byonyine ikigisha inyuma ni ikintu natwe tutazi, ariko abanyarwanda bazi ubwenge ntabwo wabapfundikiranya, byo biragaragara ni leta y'u Rwanda ibifite ingufu kuko n'abanyarwanda baburira amahoro hano ni benshi cyane banahapfira mu buryo butumvikane by the way.
Muvandimwe ndagushimiye ku mwanya mufashe kugira ngo mutubwire ikibazo ko giteye ubwo nanye ndaza kukiganiza abagenzi bacu ubuvugizi tuzabukora uko bikwiye ariko ntago byoroshye nkurikije deadline babahaye kandi n'icyemezo cya guverinoma ya Malawi wumva ko rero kitanapfa kuvuguruzwa ariko umuntu yakwibaza ati ku ruhande rwa HCR ivugira impunzi iyo yaba yaragerageje ikabasha gukora iki ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kuza kucyara bakareba niba hari icyo babasha gukora mu minsi isigaye ndagushimiye ku mwanya muhaye Radita Huka umugoroba mwiza kandi udusubiza abakomoredi kandi babwire bihangane nubwo muri mu bihe bitoroshye kumva ukuntu mwa ibikorwa byose mwakoreye muri imyaka 27 mugiye kubita mugasubira mu nkambi ni ikibazo gikomeye rero gisaba ko haboneka n'izindi imbaraga zitandukanye zabakorera ubuvugizi tuzakomeza tuganire ejo mugire umugoroba mwiza
urakoze
cyane komoredi ali na ipimati murabyumva rero ndizera ko amajwi mwayumvaga neza uyu muvandimwe waruduhamagaye kugira ngo tubakorere ubuvugizi ku kibazo bafite ni ikibazo kitoroshye utapfa kumenya n'uko ukemura kubona icyemezo cya leta iyo leta ivuze iti turabasaba ko musubira mu nkambi ni ikibazo gikomeye cyane ntazi n'uburyo twanakiganiraho bitewe n'uko iyo government ya decize iba yadesize hashyize niba ntacyo yabikoraho cyangwa nayo byayinaniye ubwo sinzi irindi jwi twakoresha kugira ngo kino kibazo cy'izimpunzi kibe cyakemuka bakomeze ubucuruzi bwabo ntibahutazwe ahubwo banishyure imisoro kugira ngo niyo leta ibenefitiye mu misoro ariko nabo babashe kubaho ariko ngiye nk'uko mbibona ni ya politiki y'umwijima nyine ya leta y'agatsiko itifuza ko abanyarwanda babasha gutunga bagatunganirwa urabyibuka sumbi ryavuga ati abana bari muri SADC barimo bariga nibo ba mbere batsinda nibo bafite economy nibo bazaza kudukuraho ibyo byose biteranyije rusanga ni byimwe twaganiraga nyine bya politiki y'agatsiko mbi itifuriza abanyarwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda kuba tunga bagatunganirwa bitewe n'ubwoba baba bafite epimake nari guce mu ijambo kugira ngo uyu muvandimwe abanze atambuke nkaba nagira ngo nkubaze niye nama wagira zino mpunzi bwana epimake
urakoze bwana Serge ndihanganisha uwo mugenzi wacu uwo muvandimwe w'umunyarwanda uri muri Malawi nkihanganisha n'abandi bagenzi be bari muri iyo situation ntabwo byoroshye iyo umuntu ahunze ntabwo aba ari iwabo kandi banavuga ngo inkokuri wabishonda umukara kuba bafite amafaranga kuba baragoce amafaranga ibyo batunze bakaba batabitungiye mu gihugu cyabo ibyo je pense ko babizi nabo barabizi nibyo byamugani wa mugani w'ikinyarwanda nanone bavuga ngo nta mashyo y'ishyanga igihe cyose uri hanze uri hanze iyo udafite ushobora kubura ibintu byose ushobora kugira ibyago byose ariko nta cyago kibaho kiri nko kutagira igihugu ibyo abantu nipfa ko babimenya nuza abo bavandimwe bacu urumva ko bagerageje kwiyintegra ntabwo aba barwanya nka bakabarebe abadashaka umutuzo wabo bo bashyizemo izindi mbaraga zo kujya kubarwanya bakoresheje za ambasade bakoresheje abantu b'igihe bo kuzagenda babica bakoresheje ruswa ariko rero ntabwo kuvuga kuri impunzi ntabwo bivuga ko nawe utakwiye organiza ku ruhande rwawe uwo mugabo arabivuga akongera akabisubiramo bati abanyarwanda bafite imitungo itabarika none se kuki batakwiye organiza nabo bakajya kuri urwo ruhande niyo guverinoma bakayivugisha bagakoresha n'ayo mafaranga kugira ngo barebe uko bahengeka ibyo byemezo wenda Kagame n'abantu be wenda bashobora kuba bashyize iterabwoba kuri abo bayobozi ariko Kagame ntabwo agiye kuzategeka ibihugu byose ibi rero akaba ariho tugarukira kuri iyi mpinduramatwara turi mu gukora waba mu Burayi waba muri Amerika waba hehe ntabwo baravuga mu Gifaransa ngo ukuguma ukuba iminsi igiti cyamaze mu mazi niyo cyamaramo imyaka ijana umugogo w'igiti ntabwo bizagihindura ingondo ntabwo bizaguhindura umumara w'ingo nuko warongoye umukobwa waho ntabwo bizaguhindura umuntu wo muri Malawi ngo nuko wahacururije ntabwo bizampindura umwongereza ngo nuko maze imyaka 20 cyangwa amafiti impapuro zaho iwacu n'i Rwanda niho tugomba guharanira ubu njyewe ndabivuga uko mbyumva abantu ntibandebe nabi ubu wasanga muri abo bantu bose muri abo banyarwanda ushobora kugenda ukababaza utese hari association wa urimo hari organization wa uri muri mu guharanira gusubira mu Rwanda wa urimo bakakubwira tereka da nge sinjya mu bya politiki kugira ngo bitande barebe bose ari uwaba yarabigiyemo ari uwaba utarabigiyemo bose birabarebye barebeye icyarimwe ibi rero nibyo wa mugani hari umugani abanyarwanda bacaga mu rwego rwo gusuzugura nabyo kuvangura ngo abahutu bazitira abonewe uwo mugani sinzi niba uwuzi bwana Serije
ni ubwa mbere nkumvise rwose
ngo umuhutu azitira yonewe donc yataronerwa ntago ashobora gushyiraho uruzitiro kugira ngo ye kusaza
nari nzi ngo cyangwa ibyo gukinga ukinga ari uko wibwe urumva
oya umuhutu azitira umbabare ntago ari byo nimwe niyo migani nayo tugomba kuzavugurura kugira ngo ibyo bintu byo gusuzugurana bizaveho no kugira ngo hato bitazajya byitirirwa intuza ariko none uri muri mara uracuruje ubonye miliyoni eshanu z'amadolari uricaye ntacyo urimo kuyakoresha kugira ngo abanyarwanda babone liberita yabo Kagame araje yagusanzeho agiye kukwirukanisha kikugujyana mu nkambi baraguteruye n'ibintu byose none usubiye mu no ibyo birushaho kubisobanura ugize amahirwe niba imana yaragutije ubuzima yaragutije ubugingo niko tutajya gutera abandi inkunga ntabwo mvuze ngo yiterarane hari abandi benshi barimo kurwanira ibyo bintu kugira ngo barebe icyo bakora kugira ngo basubire mu gihugu ntabwo ndi mu kubivuga nabanje kubihanganisha kandi ndavuga icyo nakora cyose kugira ngo abo bantu tubavugire cyakorwa ariko nibahumuke ntabwo bari iwabo ntabwo bari iwabo nk'uko tutari iwacu Bwana Serije hari abantu b'i Burayi baje bikubita hano mu Bwongereza baraza bumva bahagira ibintu baratunga baratunganirwa bagura amazu barakora utuzi ejo bundi Ubwongereza bati tuvuyemo none ubu bose bagomba gusubirayo ntabwo ari mu Rwanda honyine ntabwo ari muri Afurika honyine hose bibaho iyo utari iwanyu nturi iwanyu nicyo mpamvu ugomba kuharanira abo bantu bo muri Malawi ndabihanganishije ariko icyo nababwira inama ntibiyoruganize nk'abagabo nabo bajye muri guverinoma batange n'ayo mafaranga niyo batange icya kabiri cyabo barusheho Kagame yazanye nabo birwanwa nk'abagabo be kubirukana ngo bavane mu mitungo yabo rwose icyo babanze bagihamye nibakurikiza aho bongere bakorera andi badukubita ingabo mu bitugu tujye kuvana we ya ngoma y'agatsiko noneho ahasigaye baze bajye mu Rwanda bazajye baza gukorera muri Malawi nibabona aho koreka tuhashyira ambasade yo kuba yo kubunganira yo kuza kubavuganira aho kugira ngo tuhashyire ambasade yo kuza kubirukana bakorere mu Rwanda bakorere muri Malawi bakorere muri Mozambique uko babishaka dore ko bamaje no kubimenyera iyo niyo solution yonyine naho gukomeza kuvuga kurira gusa ntagari cyo gisubizo urakoze bwana Serije bambabarire kuba mbibuze uko mbyumva tugomba guhindura imyumvire ntidukomeze kubeshyana ngo tuvuge ororo bya bindi ati ndapfuye mu idishyi baturapfuye mu idishyi urura kujyana mu idishyi rurakugoye mu idishyi umuntu akarinda apfa gutyo utamubwije ukuri ntago byakunda revolution dushaka yo kugira ngo tugeze abanyarwanda ku kuri nyakuri no ku mahoro arambye ntago byazakunda dukomeje mu gutekereza mu bitekerezo bimwe urakoze
urakoze cyane epimake ubivuze neza ntacyo twabirenzaho ahubwo no kubasaba nyine kwiorganiza bakareba ko bakwegera ubutegetsi kuko wa mugani nk'uko ubivuze nta yindi nama umuntu yabagira usibye kuri bo bice hariya bazi ikibazo bafite ndetse bakareba n'inzego bacamo n'ayo mafaranga wa mugani agakoreshwa kugira ngo agire icyo yabamarira amafaranga n'ayabo nibayabyaza umusaruro rero bahitemo inzira ya bugufi babona yabagiriramo akamaro epimake niwe tugeze kuri ingingo yindi ubu ikindi kigezweho mu Rwanda ni leta ya kaga nyine ni ugucamo abanyarwanda mu bice turimo kwibuka ku nshuro ya 27 hari inkuru zirimo kwandikwa inkuru zimwe ziti Habyarimana yangaga abatutsi ikimenyimenyi kuva muri 69 yanditse ibaruwa igaragaza ko yanga abatutsi ku rundi ruhande bakandika bati abatutsi bamwe babayeho kuri leta ya Habyarimana babaho neza bajya mu bushorishori abacuruzi baracuruza baragenda bagera mu bushorishori rwose bwa leta y'ingoma ya Habyarimana ku buryo basasaga n'amashuka cyangwa bakagura amarido mu mazu yabo uwo mubano w'abo bacuruzi wahindutse umubano w'akadasohoka hagati ya Habyarimana n'abo bacuruzi abatutsi uyu munsi noneho bakaba bavuga bati Habyarimana ni mubi urubyiruko ni rwo rwanda rwandika ruti Serge ibintu ni ibiki twa dusoma urasoma ikinyamakuru kimwe kikavuga ko Habyarimana ari mubi yahemukiye abatutsi ugasoma ikindi kiti Habyarimana rwose aba batutsi bigeze ntagondwa muri iyi minsi badashaka kutwumva bari inshuti n'akadoso ka Habyarimana ubutunzi bafite bakuye kwa Habyarimana epimaki izi nkuru mu cyunamo abantu bazibazaho ukibaza niba kuza abazubaka abanyarwanda ariko ntabwo byantungura kuko abazikoresha bafite impamvu bashaka gutanya abanyarwanda kugaragaza beza n'ababi bakazizana bafite intumbero bashaka kugeraho usubiza iki nkuru byuko rimo kwandika ruti nyamuneka ibintu murabibona mute nkamwe muri mu opposition
urakoze bwana Serge icyo niho tugaruka kuri cya kinyoma cy'ingoma kiriya ngoma gushaka kwerekana ibintu bimwe kandi hari ibindi bafite imbere ku mutima kwerekana ko ibintu byera imbere byaraboze iyo bari mu kuvuga ubumwe n'ubwiyunge bati ikigero cy'ubumwe n'ubwiyunge kigeze aha naha hari umuntu ari umuntu bita Pasiteri Antoine Rutayisire niwe nigeze kumva ejo bundi we kibura nawe yavugishije ukuri ati njyewe impamvu navuga ko buri hejuru ya mirongo ingahe ku ijana hejuru numva yaravugaga za mirongo irindwi ati byonyine kuba umututsi adahura n'umuhutu ngo amwice ati byonyine birahagije ati no kuba bakwicara mu bisi imwe birahagije ati bizagenda biza buhoro buhoro niyo byazamara imyaka ijana niyo byagira gute niyo myaka ijana hariho ubutegetsi bumeze gutya nta bumwe n'ubwiyunge buzigira buboneka mu banyarwanda mu gihe hari ingoma ishingiye ku macakubiri nta kindi ishingiyeho amacakubiri yahe ni ukuvuga ati tuzabiha ubwoba mu banyarwanda mu moko yombi abatutsi tubabwira tuti mwabonye ko mwari mugiye gushira none jenoside yari jenoside yaje ikamara bene wanyu none mukaba munasigaye muri bakeya ni twebwe twabamuriyeho izo nterahamwe ariko interahamwe bikaba ari abahutu bose entregine nicyo baba bashaka kuvuga noneho bakagenda ku bahutu bati dore rero mwakoze amahano mwese muri abicanyi ubu tubashumurije bari abatutsi babamara none muzajye muceceka mwibombara iki ngiki kinyoma FPR ishingiyeho ngibyo ibyo birwa bigisha ni nayo mpamvu bwana Serge utazigera ubona bashaka kwigisha amateka muri primeri cyangwa no muri segonderi kubera ko bo hari amateka bacuze bagomba kwigisha nk'akabare bagomba agafata abana b'ubwoko bumwe akagenda akabigisha akabo muri Mozambique no muri Malawi nk'ibyo twaze tuvuga ko bo bagomba kuzabagenda gutya na gutya ibindi bakabibigishiriza mu rugo ni nayo mpamvu ubona hari ibibarenga bakumva umuntu w'umucikacumu avuze ibintu by'ukuri ntabwo baba babeshye cyangwa ngo nuko aba bakiritsita avuga ati ibi ntibigenda nibigira gute usanga barimo kujya kumuteranya kuri ba batutsi b'abacikacumu bandi bati dorewe yabanye n'abahutu dorewe yakirijwe n'abahutu b'abahutu se bamugana ibinyamaswa nabo bakiza nabo bashobora gukiza umuntu b'abahutu mudekriva gutyo nabo bashobora kuba bama abantu bakaba babaheraho bakagira ibyo bubaka ibyo biragaragaza ko ari byo baba bigisha mu rugo ariko noneho bikabarenga bagashaka kubikora kimomo bakandika ibintu nk'ibi ngibi urebye ibintu bandi banditse nko wa mutsinze bwana Serge ndumva ari madamu Rwigara Adelina wavugaga ibyo bamwanditseho ukuntu birwa bamusebya bamuharabika kubera ko yatinyutse kuvuga ukuri ko bamwiciye umugabo bakamunyaga bakamwaka ibintu bye bakazana na terorisme mu rugo rwe abana bakababuza epfo na ruguru kubera ko atinyuze kubivuga ahise ahinduka inshuti y'abahutu nk'aho kuba inshuti y'abahutu ari icyaha nicyo bivuga nicyo leta ibigaragaje ko kuvugana n'umuhutu cyangwa ko wagirana ubumwe n'umuhutu ni icyaha gikomeye cyane ukwiye kunyongerwa na ndetse ukwiye kwitabirwa kuba wa nicyo bigaragaza ku buryo ubyandika mu kinyamakuru cya leta rushyashya ni ikinyamakuru cyandikirwa mu rugwiro abantu bose barabizi nta ritikire nimwe ushobora gusohoka Kagame ataremewe kwijyaho ntabwo bishoboka ni Kagame cyangwa abashinzwe komunikasiyo we nk'ibi ngibi se baba bumva ko abantu uretse ba dogiteri kinyoma hari undi wabyumva nk'uko bashaka kubyandika koko birabagara birihita bibambika ubusa kandi rero ntabwo uyu Adarina ariwe wa mbere bagiye kugerekaho icyaha cyo kuba yurambikanye n'abahutu cyangwa kuba icyo ni icyaha kuri bo icyo cyaha bakivuze kuri Kayumba bati dere yarengeye umuhutu bizi mungu bakamwigisha barazenguruka hose nta segiteri nta seriye nimwe batamwigishije nandetse ku buryo bamwe bagera bakavuga ati Gaburiya Kayumba nta n'ubwo ari n'umututsi bati buriya ni n'umuhutu ibyo warabyumvise bwana Serge donka bigahita bihinduka icyaha ye uwose wabe Rujugiro we bamwise umujura bamwita umuntu ushyigikira terorizime bamwita ibintu byose byose bakurikizaho Museveni we nta n'ubwo banagize baranamututse rwose bamutuka no ku babyeyi barangije bavuga ko ari nta n'ubwo ari n'umuhutu n'umutwa ngo yabyawe n'umutwa wazabutare ngo niba yitwa nde donko no ibi bintu biragaragara none ejo bundi wabonye ibyo bakoze Samputu bati noneho Museveni agiye kumufasha akora ishyaka yivange n'ibiki byose Samputu ejo bundi waramwumvisha arimo kunyomoza ati njyewe ishyaka ry'urukundo mpagarariye riruta andi mashyaka yose njyewe ubwo si ubwo butumwa bwanjye ibyo yarabyivugiye rwose urumva ariko
nabwo namubonye mu biganiro byo kwibuka ari kumwe na ambasaderi Matilda hano muri Amerika ndavuga se noneho ya leta yo bigenze bite barimo barandika ko mu gihe Dacom bandika ko arimo akoreshwa na Museveni mbona ari kumwe na Matilda kuri Zoom mu kwibuka ndavuga ni iyi leta simbizi
nawe yarabyivugiye nka ba bandi bose navugaga bagerageza kuvuga ukuri ariko noneho bakavuga baziga ati njyewe mfite perezida ati najya kureba undi perezida kubere cyo ati mfite perezida urumva byose akabivuga ariko akaza kugashyiraho akaza kugafunika avuga ko afite perezida none z'uwo perezida wotoriza kuvuga ko ari igisambo kari munyenda mbi uwo perezida wotoriza ko abantu bamusenya gutyo indangagaciro ze zose yaba yaraharaniye kuva abayeho bakazisenya mu munota umwe mu kinyamakuru nka Rushyashya nyabona abanyarwanda nibajijuke bemere bamese kamwe bavuge bati tugiye gupfira kuri u Rwanda ruzabohoka ariko gukomeza gusiga ingwa gukomeza gusiga uburashi ibiboze tubireke rwose tuvuge tuti iyi ngoma y'igitugu igomba kuvaho yirwe iharabika buri wese kuva ku wayifashije nka Museveni kuva ku wayirwaniriye nka Kayumba kugeza kuri ba Rujugiro kugeza kuri Naderina na Rwigara tuzi n'umusanzu yatanze mu ntuza bakaba kumva kuba baramwica umugabo bakamunyaga bidahagije ahubwo bagomba kumwandika mu binyamakuru bamusiga amabara yose kugeza mamuha n'icyaha cyo kuba yaravuganye n'abahutu kikaba ari icyaha kititangirwa bakabyigisha abana bakabyandika no ibi bintu ireta ishingiye ku kinyoma Bwana Serge niyo mpamvu I'm very proud yo kuba ndimo kuyirwanya kandi nkazemera rwose uru rugamba nkageza ndushoje abana b'abanyarwanda abadukomokaho bose bakazabona ubumwe bakazabona n'amahoro bakazabona n'ubwisanzure duharanira twebwe tutigeze tubona urakoze
cyane epi make ubivuze neza ibitekerezo ni byinshi nakiri muri iyi minsi abantu bangira atari ko se wakwibuka ute muri uru Rwanda wa mugani ntabwo nanze kwinjira mu byo kumutumiza mu byo kwitaba bagomba kwitaba nibyo byose ni entre guillemets ntabwo ndi bujyemo kubera ko nta n'igihe kirekire dusigaranye ahubwo reka duhita tujya ku ngingo ya kane ari nayo ya nyuma ndagira ngo turebe nanone kuri propaganda ariko birimo birakorwa na cy'agatsiko hari raporo imaze iminsi isohotse iyo raporo ariko ikaba ishinzwe kureba trafike y'imbunda ruswa ubugizi bwa nabi ubuhemu ibintu birebana na ibintu bibi byose birimo gukorwa muri Afurika y'ibiyaga bigari cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari iyi raporo bongeye banditsemo Rujugiro Tribune leta yagatsikora muri propaganda yabo ngo mu guharabika umucuruzi Rujugiro Tribune ko yabatera inkunga imitwe yitwaje intwaro raporo nshyivuga ko ngo mu ntambara zo muri Afurika y'uburasirazuba ngo no kurwanya uhezanguni ubugizi bwa nabi ndetse n'abantu bafite ideoloji irebana n'ubunyamaswa iki kigo rero cya CEP kikaba gishimangira ko ibintu bikomeje gufata intera muri trafficking mu karere k'ibiyaga bigari rujugiro kuba mwandikamo bagahera igihe ahungiye bavuga imodoka ze munibuka imodoka ze rwose mwaka 2011 ngo imodoka ze ngo zagiye muri Congo ngo gukoreshwa na muri za FDR n'ibindi ubu none bakati aratera inkunga RNC aratera inkunga imitwe yitwaje intwaro n'ibindi uyu mushinga no kurwanya ubuheza nguni n'umuryango mpuzamahanga wa politiki uyobowe n'itsinda rizwi ry'abahoze ari abayobozi b'isi n'abadiplomate bakorera mu Budage New York na London ikaba raporo yabo yarasohotse rero mu minsi itatu ishize nza gusangamo rujugira arimo ihuranyarwanda turimo of course nta gitangaza ibyo turamenyereye ariko kuvuga ngo rujugira aramushyira muri ibyo bintu byose birebana n'ubugizi bwa nabi ubuheza nguni ruswa kugira nabi uribaza uti rujugiro uri mu babiliyoneri bagera ku icumi ba mbere muri Afurika afite umwanya kujya mu bintu by'ubuheza nguni koko afite umwanya wo kujya mu bintu by'ubugizi bwa nabi afite umwanya wo kujya mu bintu bya ruswa n'ibindi komerede Ali Abdul Karimo iyi ngingo niwe uri butuganirize we jamuri ryanyu
Serge urakoze cyane Serge kamanze vuge kuri biriya bintu by'abantu ba Malawi nanjye nifatanye nabo ariko mbakomeze Serge mu cyongereza baravuga ngo history repeats itself ngo amateka yisubiramo ibintu no kuba ku bantu ba Malawi nibyo bintu byatubayeho twebwe turi abana ariko biba ku babyeyi bacu muri 1981-82 ibindunduro turi muri Uganda twari tumaze gutuza dutekanye twaratunze twongeye guteta urabona twiga amashuri meza bamwe barangije za universite abandi bari mu buzi bwiza mbese twatangiye kujya muri system leta y'Obote tipa leta y'Obote ya kabiri tipa abanyarwanda bose bagomba gutaha nuko byagenze abantu bose bari mu gice cyankore abari batwifite inka barazabambara barazitema bari bafite ubucuruzi barabibambura amaduka barabibambura ntago bari abanyarwanda rero bari babaye ba mbere birukanwa mu gihugu muri 1972 minsi imyaka 10 nyuma yaho abahinde amini rero birukanye mu byo yise economic war yirukana abahinde pe ariko mu gice w'abahinde kuko bari baragiye Uganda bagiye gukora biriya bya tre bakorera Abongereza Abongereza barabafasha baraza ariko bataye ibintu byabo amazu ibiki byose kandi mu mijyi yose ya Uganda hari ikintu nonge byanyigishije Serize nubwo ubona ndi hano ndi umwongereza ariko mba nzi yuko identity yanjye ari ikintu gikuru cyane identity yaho nkomoka kavukire kuko iyo nta wayinyambura ibindi nabihindura ejo nshobora kuva hano nkajya muri Amerika nka mu Nyamerika ejo bundi nkajya ariko njye aho njya hose mba ngenda ndi kanyarwanda nyuma cyarababwiye ntabwo arimo kubishongoraho Serije kuko nanjye hano mu Bwongereza ndi nakabaye mvuga nti meze neza mfite akazi keza mbayeho neza nzagira pensioni nzagira ibiki buri kintu cyose ndagifite gikenewe ariko ndavuga nti reka mparane mpagarike biriya bintu nanjye nshobore kwisanzura so ntabwo ari ugufasha abari mu Rwanda gusa ariko nanjye kugira ngo nisanzure naho ndi hose ngira agaciro isubiza agaciro ibirimo ku banyarwanda ba Malawi ni ukubambura agaciro ariko ni ukugaragaza yuko nabo ubwabo birangaraho iyo mushyize hamwe mugasimbuka ubuntu bucyo bucye bubatandukanya Serije bituma mugira imbaraga n'ushaka kubameneramo ntabashobora ndabasaba rero nk'uko Epimaki yabivuze bagerageze bashiri ku bute bave mu bwoba ariko bave no mu mateka ashobora kuba yaravuze ngo ntago nakorana n'uyu babirenge bishyira hamwe begere uwo bashobora byaba byiza begere RNC batwegere dukorane turebe udukoze uko dushoboye yaba ari ayo marita yaba ari biki turabikoze duhagaritse ibyo bintu bishubijwe uburenganzira bwabo ariko ari nako dukora iki ari nako dukora uko dushoboye kugira ngo tujye mu Rwanda dushyireyo u Rwanda rw'abanyarwanda barengerwa n'igihugu cyabo bahabwa agaciro n'igihugu cyabo basapointingwa n'igihugu cyabo bavugirwa n'igihugu cyabo kuko nibwo ubundi niko igihugu gikora nta mwongere ushobora kubona ahohoterwa aho ari hose ngo ubwongereza buceceke
murahaguruka bugasakuza bukavuga nubwo aba yaramaze imyaka 30 ubwo yarameza ya natwe nibyo dushaka n'abandi bose nibyo bakora abari Malawi rero nibibaze abakongomani hari byo barimo kubakora oya abanyayuganda bariyo hari byo barimo kubakora oya abanyakenya bariyo bari hari byo oya abatanzania n'abavugamo ko yose y'abanyafurika cyangwa n'abazungu cyangwa n'abandi bose hari byo oya kuki barimo kubikora abanyarwanda kuki barimo kubikora abarundi hari ikibazo bagomba kubona ariko boni bamara gushishoza neza barabona yuko dukwiriye kugira ngo twishyire hamwe tugire imbaraga aho turi hose twiteho twiteho twikingire kwitera ikinya rero no kugira ngo mbere na mbere mugiye be hamwe w'umuntu umwe mube strong ariko icya kabiri kukivura rimwe ni ukugira ngo kigitera mu kivaneho ni kariya gatsiko rero kabi niyo mpinduramatwara turimo icyo nashaka nsobanure ikindi Serge nashaka mvugeho ni iki kintu cyerekeye ngo Habyarimana yanga abatutsi ndashaka ngo mbaze ababivuga Kagame so abatutsi arabakunze
yangaga
abatutsi Kagame warabakunze icyo kintu niba arusha kumbwira ngo Kagame arabakunze ndashaka ngo mbaze bambwire umubare w'abatutsi Habyarimana yishe wenda ashobora kuba yarakenesheje cyangwa akabima amahirwe ariko nibambwira icyaha kiruta ibindi ni ukuba gukenesha no kugira no kwambura cyangwa kwimba amahirwe cyangwa no kukwica mbabarira bo Kagame amaze kwica rero abaza vuba vuba nona dutangire kuri abo bantu Kizito Mihigo ya kuri Rwigara ya kuri Rwabukamba ya kuri Charles Rugambage ya kuri Rugasakure ya kuri n'ababara benshi cyane benshi urumva bumvuze vuba vuba nonahanga n'abatutsi kandi mu ngo harimo n'abashyika cumi nibo benshi jya kuri Rwigara jya kuri uriya wari wakoraga muri president's office Esiri Kabera n'abavuga ni benshi cyane Serge n'abanyarwanda badukurikiye so nimumbwire yakundaga abatutsi ubuse njyewe Kagame mbonye yandeka ni iki sindi umututsi ibintu by'abantu kuzana ibintu by'utwoko bagatangira gutekereza mu bwoko politike mbi ya Habyarimana niyo politike mbi ya Kagame niyo tugomba kurwanya n'ibyo kuvuga ngo urebere mu bwoko urebere mu biki ntabwo byari bye niba yarabikoraga yarabitewe no
ariko ubundi Andy nta n'impamvu yuko agomba kubakunda ikingereza no kuba ari uruvuro ntabwo abantu bagomba gukundana
exactly
muri njyewe nta nshingano mfite kugukunda ikingereza nuko dukorana
ubuse prime minister none ndamuzi tu yavuga ngo ni inshuti yanjye cyangwa turaziranye uretse yuko njye muzi mu byo nakoraga ariko I don't care about him no he doesn't care about me ariko nuko mba mfite uburenganzira bwanjye aho njya hose icyo nkeneye akibona nkuko undi wese akibona wowe Biden uramuzi ariko igikuru nuko agomba kumenya ngo ikibaye kuri Serge ni akazi ke akagabona ativanguye ngo uri iki that's the bottom line ni ibyo rero nibyo abanyarwanda bagomba guta imyumvire mishya niyo mitekerereze mishya aba bavuga ibyo ngibyo rero ni impfabusa urugero ruhare rw'umututsi n'umaze abatutsi yica n'abamurinze bakanatumbye abagambi yica n'abamufashije bamugira inama ba General Frank Rusagara abagize constitution ya RPF ba General Frank Rusagara baburiye muri gereza bari bakaba bari mu zabukuru nziza Colonel Rugigana Ngabo warashwe inshuro eshatu akaraswa akagasubira inyuma bakamuvuza yawe nababwiraga boherezaga abantu mu mago bakabavuza akanyura inyuma bakamuvuza akagaruka ku rugamba akongera bakamurasa abamuzi bazi ko acumbagira ariko ntibyababujije kumukubita bamuvune n'urutugu rundi yari afite ruzima ni abatutsi babikoze barabikora umututsi mugenzi wabo uwishe Karegeya niki sibaka barebe babipanze na bakarenzi Karake ni abakisese abatutsi ku mategeko ya Kagame wabyigambye sini ibintu by'ubwoko abanyarwanda bagomba kubirenga tuve muri bintu by'ubwoko biri cheap biri backward ibintu biri ya cake tujye mu bintu bya ideas tujye mu bintu
none ari kubera icyo ubutegetsi cyane cyane mu kwibuka muri ino minsi ubona biba bibikomeye ari byo bimo gukoresha mu nyamakuru byabo barashaka kugera kuki ugereranyije
ntagombise uriya uyu mugabo Kimonyo avuga ngo ibihugu n'ibibiri u Rwanda na Israel ubushobora gupimiranya wari wumva umu Israel yica umu Israel uzagerageza umubwira uti Netanyahu yari yica umu Israel n'uyu Israel ntirirwa bigaragamba wari ntibamuhakanya
bakamujyana muri koti bakamucharinje
exactly ntago ushobora nico kihango ushobora kwica umujyu ushobora kwica umwisrayeli ni gihango natwe abanyarwanda rero tugomba kugira ibihango bidashingiye ku bututi bishingiye ku bunyarwanda that's the bottom line none rero icyo mpamvu babizana ni ingizi nuko abanyarwanda tubyemera tubikiniramo abakika cumu baragiye barabakoresha bagambanira abahutu muri gacaca natwe nakubwiye iby'insinzi turishima twibagirwa 82 byatubaye twishimira ariko bagenzi bacu bigiye kubabaho nibyo bagiye muri 2008 rudusaba insinzi baragenda ubu ngubu nibyo birimo kubaho muri Malawi n'ahandi hose ariko iyo tubyibuka tukavuga tuti no ibi ngibi ni ukwima uburenganzira bwacu natwe tuzagera tubuharanire ariko ntitumara kubona ntituzabime bagenzi bacu niyo bottom line ni ihuriro riguma ryigisha abantu Serije iyo dufite intego ya gatandatu ivuga ngo gucyura impunzi mu cyubahiro that is the whole point iyo tuvuga ubanyi n'amahanga bwiza burengera abanyarwanda bwubahana bugira ibiki nibyo turimo kuvuga ko umunyarwanda hazaba ari hose dukoresha ubwubanyi n'amahanga buzarengera umunyarwanda iyo tuvuga ngo leta ishingiye ku munyarwanda ishingiye ku gakiro k'umunyarwanda ishingiye ku biki niyo yo ntego tuba tuvuga Serge abanyarwanda bakwiriye gukanguka bakareba bati icyiza kirahari bakibaza iba gihari kuki tutakigana ari misirahari nziza iba ifite gahunda nziza iba ifite ingamba nziza irebereka ibintu byiza iba ishingiye ku bintu bitatu amahoro ubumwe ubwisanzure amahoro yacu amahoro mu bintu byawe ufite aho uri ku isi yose tuzi ukagira umutima utuje waba uri mu gihugu waba uri mu baturanyi waba uri mu mahanga waba uri Malawi waba uri Zambia waba uri Mozambique waba uri South Africa waba uri muri UK waba uri muri Amerika uri umunyarwanda ukumva ngo uratuje kandi igihugu cyawe kibigizemo uruhare kumva ngo uratuje ukumva bwiye ko umwongereza ahari hose abatuje icya kabiri tukagira ubwo bumwe iby'amoko tukabirenga Serije ntibe tabu kuvuga ibintu icyo ari cyo cyose cyerekeye n'ubwoko ubwo tukabuserebretinga tukabyishimira kuko ni ikintu Imana yaduhaye ni ubudasa iyo umuserebretinze ukabukoresha neza ni byiza cyane mubyigiramo ariko twebwe nta n'ubudasa bwacu kuko duhuje umuco duhuje buri kintu cyose duhuje amazina duhuje amadini duhuje ibintu n'ubwo budasa ntabwo njya mubona ikindi rero ni ubwisanzure umuntu agashobora kuvuga ibyo ashobora kuvuga haba mu kinamo haba atari mu cyunamo aba yubashye bagenzi be akabafata umugongo akumva akaba bareka abandi akabagira ibiki akayimagina ingano y'ibyo barimo kunyuramo kuko nabo bashobora kubinyuramo Serije niyo bottom line y'ihuro nyarwanda ikindi uzi ko twemeza yuko azabaho leta ishingiye ku mategeko that's the bottom line urabivuze neza uti nicyo gikuru ntabwo ngomba kumenya Kagame ntagomba kumenya igikuru gasaba umwe bakora icyo akwiriye gukora mu kibuga buri muntu akina umukino umuturage akina umukino w'ubuturage umuperezida akina umukino w'ubuperezida minisita akina ubwe parlement akina ubwe abajyaji bakina ubwabo buri muntu akina umukino we atavangira undi cyangwa ngo ajye guhohotera undi that's the bottom line sasa rero kucyo waruvuze cya Rujugiro Serge kiragana kuri ibi ngibi ni igihombo kinini cyane Rujugiro kuba bamwandikaho kandi bigizwemo uruhare n'u Rwanda na leta y'u Rwanda leta Rujugiro yafashije kugira ngo ijyeho Serije n'abanyarwanda batwumvaye batabizi Rujugiro yari abazaga ati mukeneye iki kugira ngo uru rugamba turutsinde mukeneye iki niki cyamuteraga nuko Rujugiro ari i Burundi bamufunze bakamwambura ibyo byose wamukije n'urwiryemo hagwa ubucuruzi bwavanye mu Rwanda kubwo niwe wafashije u Rwanda Serije Rujugiro sinzi wowe waragiyeyo banza wowe waragiye ntubona umwanya ujyayo kubasura ukavayo hushushi Rujugiro yubatse amazu igikondo aha abantu ayo mazu bwa mbere na mbere abantu batangiye kujya mu mazu meza yabigizemo uruhare yubaka moru ya mbere muri Kigali moru ya mbere UTC yabamwambuye an investor contributing uhana abantu akazi ariko ubu ngubu iyo leta y'u Rwanda irimo kuvuga ngo irareshya foreign investors umunyarwanda w'umwimerere investor w'umwimerere yaramuhashije ubu ngubu irimo no kumugana naho ari hose ngo imugire ibi bintu Serije twebwe muri UK dufite case ubu ngubu yabo ba leader ba kera bakoreshwa bakoreshwa na barobinga bakaza kubakorera akazi. Prime Minister Cameron ubafite ibintu barimo kumubazaho yakoreye kampuni y'umuntu ngo Green Seal. Ibi nibyo bintu natwe nk'abanyarwanda dukwiye gutangira garagaza abo bayobozi ba kera ba Tony Blair n'abandi bose barimo gukoreshwa na Kagame kugira ngo aze kuvangira abantu no kuyobya. Igihe kirageze kandi barimo kubyiga kandi ndizera neza yuko natwe biro tuzabizana. Nibyo nabwiye bariyo abanyarwanda ba Malawi biga ubwenge, dukoresha ubwenge igihe yahise igeze ubu no kurwanisha ubwenge ariko ukishije mu kuri unyuza no mu gaciro n'ibintu biri transparent bifite indangagaciro bishingiye ku ndangagaciro z'umuntu. Nibi rero byanze bikunze bizabipfa gusa kuko Serge urabizi RNC ntanga bifite muri Congo. RNC ntago ishaka kugira RNC irashaka kuvanaho leta nk'uko opposition yariyo yose ku isi bishango leta irwa iharanira nayo ikureho. Uribuka Biden ibyo yavugaga yuko bagomba gukora uko bashoboye bakavanaho Trump kandi koko bamukuyeho. Hano opposition ya hano irakuri ko ishoboye kugira ngo ikore iki ibivaneho conservative ari Labour n'abandi. Ibyo rero nta muntu tubisabira imbabazi. Otherwise kuki turi hose? Niba arimo kutwica kuki tutakwirwanaho? Therefore ibyo nimo kuvuga nuko ibi barimo gukora byose birapfa ubusa, byose ibingibi ni ibintu byaba ngo byakozwe n'abandi. Tugomba gukora uko dushoboye twebwe tukarwanya tukagaragaza. Niyo Serge nakubwiraga niyo ya racism ahubwo abantu bakwiriye kubona, kuko kujya kureba ngo East Africa ntibarebe bo muri East Africa ari umuntu ukora imbunda hari ukora amasasu baharebye bo batanga ayo masasu. Hari urusha Kagame kugura imbunda bamubujije se, cyangwa urusha Kagame gusponsoringa ba Mayimayi igihe cya M23 ninde waguze imbunda n'undi M23 amafaranga? Serije rero bino bintu abantu bagomba kubisobanukirwa bakabyumva babe mu bintu tuve mu bintu byo gutinya byo kugira ngo bagize batya twebwe tuorganizinge we face it head on ariko dukoresheje ubwenge dukoresheje ubumenyi dufite n'ubushobozi natwe dufite tugaragariza isi yuko atari ibingibi. Icyiza ni uko isi imaze kubyiga imaze kubimenya ukuri irimo kubona. Hence mpamvu wabonye batinye kino gitabo cya Don't Disturb wa mugani wa Dr. Himbara kirimo kudisturbinga Kagame. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Ali Abdul Karim. Munyemere rwose igihe kiraturangiranye tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nshimire abatwandikiye, nshimire n'abadukurikiye, kandi nkomeze mbakangurire kugira rwose umuco wo kuvuga, umuco wo kuganira ibitekerezo byubaka Abanyarwanda. Aho uzajya ubona hari impaka zitubaka yuvuga utariko se bino bintu biratugeza hehe. Ubu muri iyi minsi abantu baravuga atariko se opposition kuko murabona muganaye. Hari abantu bakuze navuga babasaje cyangwa bari wise babanyarike bati ibintu tubona hano hanze mbona bizatugeza hehe. Ese mubona bitwubaka, mubona bitugeza ku biduha destination yo kuri objective cyangwa mubona bisubiza inyuma n'ibyo mwamwarubatse? Ntabwo ndi hano kugira ngo ngire abo ntunga agatoki, ntabwo biri hano kugira ngo ngire uwo mvuga, ntabwo bindeba ntibina ntabwo ari byo mu byo nshinzwe birimo, ariko ibindeba ni politike y'ihuriro, ibindeba ibyo ndeba buri munsi ni ibivugirwa kwitahuka ni biri muri network zacu. Abandi nabo bafite ukundi bamanaging ibyabo n'uburenganzira bwabo. Dusoza epimaki, iyo umuntu akubaza ati murabona iyi politike koko izaducyura, murabona ibyo dukora bizatugeza kuri objective, twavugira ihuriro kuruta kuvuga abandi, ndagira ngo umwereho unasoza kuri icyo kibazo abantu baba batubaza.
Urakoze Bwana Serge. Twebwe ibyo turiho turabizi, twiyemeje guca ukubiri na politiki zose zisanzwe mu Rwanda. Niyo mpamvu twongera tukabisubiramo ko RNC ari igitekerezo spesiyali, igitekerezo kidasanzwe kigombera gushyirwa mu bikorwa ku buryo budasanzwe n'abantu badasanzwe. Abo bantu badasanzwe ni twebwe twemera kuvugisha ukuri, byaba imijugujugu tukayifata tugatandukana n'abakoze politiki bwa mbere kose. Politiki yabaga ishingiye ku dutsiko eda na n'ubwoko bumwe cyangwa na karere kamwe, buri muntu wese arareba uwo bafite icyo bahuje
atari igitekerezo cyangwa atari ukuri akavuga ati njyewe ubwo ndi kanaka reka ngende mfatanye na kanaka tugende dukore ubutegetsi bwose bwagiye buhinduka mu bintu bishingiye kudutsiko ubutegetsi bugahinduka bwashingiye kudutsiko niyo mpamvu byashingiye kuri violence iyo biza gushingira ku bitekerezo nyabyo bitari ku mayeri cyangwa bitari ku kwironda ntago biba byaragenze gutyo ubu rero twebwe niyo mpamvu burije murankabisubiramo ihuriro ni igitekerezo cyahuje ingimba bangavu abasore n'inkumi ibikorere n'amajigija abakecuru n'abasaza bakomoka hose mu Rwanda Kigali Gitarama Butare Gikongoro cyangwa Gukibuye Gisenyi Ruhengeri Byumba Kibungo n'umujyi wa Kigali n'abandi bose baturutse hanze bari barabaye impunzi abo bose ushobora kuba babona mu ihuriro abahutu abatwa n'abatutsi ababaye mu ngoma ya cyambi ababaye muri Repubulika ya mbere iya kabiri n'ingiri ya gatatu bose bahuriye ku gitekerezo kimwe cy'uko abanyarwanda bashobora gukoresha ukuri bagakoresha kugira ngo uzabageze ku bumwe amahoro n'ubwisanzure atari ukuvuga ngo njye ubwo ndi umututsi nkaba mpuye n'undi mututsi reka tugire igitekerezo tuze kukivumbya ku muhutu cyangwa twebwe turi abahutu reka tuze gukora igitekerezo tuze gufata umututsi w'intarutsi imwe tumushyiremo tuvuge ko turi amoko yose oya twebwe turi abahutu n'abatutsi bafite ubushake bugaragara ububasha n'ubushobozi bwo gufata icyemezo icyarimwe akaba ari nako tuzabigenda umunsi twabonye ubuyobozi tumaje kubona ubuyobozi kandi bukaba ari ubuyobozi buzabukorera abaturage icyo nicyo cyonyine ukuri konyine ubuyobozi bwonyine bushingiye kuri uko kuri nk'uko bivuga muri Bibiliya ngo ukuri niko kuzaba batura natwe abanyarwanda gukoresha ukuri kandi tugakorera abaturage nicyo cyonyine kizatuma abanyarwanda babona amahoro tukareka ingoma igendera ku kinyoma amatiku amacakubiri urwango gutiriganya guteranya gukandamiza kwihorera ibyo bintu byose tukabisiga inyuma tukavuga tuti reka twebwe twitange tureke politiki ishingiye ku marangamutima tureke guheranwa n'amateka ahubwo amateka tubera amasomo ariko hasigaye twubake ahazaza heza aho abana bacu bazisanga bumva bafite igihugu babayemo bakabamo nk'abanyarwanda bya bindi abuderika arimo yavugaga ati dushingire ku gihango cy'uko turi abanyarwanda ntabwo byumvikana ukuntu abana b'abanyarwanda bafite umuco umwe bavuga gusa ngo batandukanyijwe ngo bamwe n'abahutu abandi n'abatutsi abandi n'abatwa ese kuki tutatandukanywa n'uko umwe ari inzobe undi akabigikara oya turi umunyarwanda umwe ibyo bintu bigomba kwinjira mu banyarwanda kugira ngo tuzashobore kubaho sino ntitutabishobora wa mugani wa Martin Luther King niwe wavuze ati tugomba kwiga kubanaho kubana hamwe nk'abavandimwe cyangwa tuzapfire hamwe nk'ibigoryi twebwe rero muraranitse twarabyanze tuzatsindira hamwe nk'abavandimwe niyo mpamvu urugamba turiho turukomeje ntabwo tuzajya mu bintu byo guteranya abanyarwanda byaba ibyo njya numva bangwa batangiye ngo abavantara ngo abasope ibyo bintu ni ibintu by'amacakubiri kandi bigomba kwamaganwa ku mugaragaro ntabwo tugomba kubitinya ngo tubice impande ngo kugira ngo hatagira abadutera amabuye ibyo ni amacakubiri nk'ariya yatumye za jenoside ziba ibyo bintu bigomba kwamaganwa ku mugaragaro abanyarwanda bakabimenya ko ibyo bintu bitagomba gukomeza kuvugwa mu bana b'abanyarwanda urakoze bwana Serge
epimake ugifite ijambo epimake haruvuga runyandikiye ati ni byiza ko mutuganiriza ariko ikibazo cyewe ndakiranagwe kugisubiza kuko ibyinshi nkunda kubivuga muri politike ntabwo bizaza kuri radio ntabwo bizaza nga kuri radio itahuka ngo tubabwire ngo twakoze iki turateye gukora iki oya wasubiza icyo abantu nkaba bavuga bati hari ibyo twabibona dute ko ibyo tubwira kuko bishoboka kandi muzabigeraho nzi neza ko igisubizo nuko yagandi buri nyarwanda nakagira mu buyobozi bufata ibyemezo ndetse nawe kaba mu bantu babigira mu ruhari ariko ndagira ngo byivugire nk'umukangurambaga mwihoro nyarwanda
ariko se iyo tuvuga smart way abantu ngira ngo barajya ngo bari bubyuke baze gusanga nibakingura urugi basange rubambasi rw'umwe ruri imbere y'iwabo bivuga ngo dore ibyo haranditse yakoze ntabwo bishoboka ni ugutegereza buhoro niba mushaka ibintu bibangutse ako kamwanya byabindi abuderikarimo ni ukunda kuvuga ati yihuse byari bihumye nibareka tugende buhoro erega icyica abanyarwanda n'abashaka gukora politike bumva ko bari butera igiti cyavuka mu gitondo ku mugoroba bakaza kuvana amatunda
ubwiye umuntu gutyo ngo nibagende buhoro turimo kubona abantu bashimutwa baburirwa irengero hari n'abavuga bati akenshi bazira politike mbi yacu urwo rubyiruko rukabigwamo ariko ugasanga tuvuga tuti abantu baburirwa irengero bashimutswe bafunzwe ariko za noti zindi ntizitureba ziti aho urwo rubyiruko ni rwabirwa muri mistake n'amakosa y'abakorwa n'abitwa ko bashaka impinduka nabo
ibyo n'abashaka kunenga ibyo ni bya bindi bya ushaka kunenga inka ayinenga n'igice cyayo kandi aricyo kiba kirimo amata iyo barebye ukuntu abana b'abanyarwanda basigaye batinyuka kuvuga ibibazo bibugarije ubwana Serije hari akavideo nigeze kukohereza kandi nawe wari wigeze kukabona aho abadamu barimo kuvuga bati ibyo iyi leta tugejeje muri genocide yindi ni gute abasirikari baza bagatinyuka bakarasa abana b'abajene b'abahungu bakabarasira icyarimwe bababavuga ngo ni uko bibye niyo baba bibye nicyo cyaha cyaba kibahama kuki batabacira imanza donc ubikintu gihari ni ukurasa gusa abo baturage batinyutse barabivuga ntabwo ni mu kubashakariza mvuge ngo babivugiye ku mugaragaro urabona ibintu bisigaye bivuga ku ma YouTube erega uko amajyambere agenda aza ntabwo burya kibuno ubungubu uko turimo kuvugana gutya hashize imyaka itanu ntabwo ariko byashobokaga bwana Serije iyi tekinoloji ije ejo bundi ibyo rero natwe mu bwenge bwacu mu bushishozi bwacu turimo kugenda twiyadabutana n'iterambere dukurikije uko ibintu bigenda byemvuri urumva iyo mubona igitabo nk'iki cya Mikayeli Rongo gisohoka iyo mubona amaraporo asohoka hari ubwo mpamugira ngo tuvuge tuti ubushize twagiye muri minisiteri ahangaha iyo mubona ubutegetsi buri mu guhuzagurika bitoroma butazi icyo bufata n'icyo burika mu bamwumva byaravuye he ni abantu bafite twakoze diplomasi dukora ubukangurambaga dukora ibyo bintu byose nibyo bigenda biba uruhurirane bikajegeje ingoma ku buryo hari igihe bizaba ngombwa ko tugenda tugasunika uko bavaneho igitugu nk'icyo kugira ngo mu kukivanaho hatamenetse amaraso menshi ni ukugenda tukamunga iyo nzu nk'uko umuswa ugenda ukamunga inzu ahasigaye umuyaga ukazaza ugahuha inzu igahirima ibintu ariko abantu benshi batabiguyemo bwana Serije abashaka rero kubona ko tuza tukazana imbaraga zo gukubita izo harimo abanatekereza gutyo bati twashima baza bagakubita ziriya ngabo zo mu Rwanda zihari zikaba zakwambuka zikajya muri Congo cyangwa zigasubira i Buganda iyo zaturutse ndavuga ndakota ababivuga ntabwo ari ibyo bariya bari mu Rwanda n'abana b'u Rwanda izo nkotanyi n'abana b'u Rwanda tugomba kumvikana nazo uburyo tuzabana mu gihugu ariko ababigizemo uruhare ba nyirabayazana batarenga wenda 200 cyangwa 300 akaribo bafatwa bagashyikirizwa ubutabera naho gufata umwana kuva kuri kaporali kugera kuri kapiteni woze ukavuga ngo uzashyira mu munyururu woze ukavuga ngo ugiye kubarasa uzabakubita ahandi oya ese kuki tutakumvikana ahubwo akaba aribo badufatira abo bayobozi twebwe tukumvikana nabo tukagenda igihugu tukagishyira mu murongo mu byo twavuganye muri izi ntego esheshatu twebwe twababwiye ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi amajyambere arambye kandi asangiwe ubumwe n'ubwiyunge nyabwo umutekano w'abantu n'ibyabo ububanyi n'amahanga buboneye gukira impunzi mu cyubahiro byose tubyumvikanyeho turi abanyarwanda nta n'umwe ugombye guhunga ikibazo cyabikiye ngiyo ntandaro y'amahoro nyayo amahoro arambye tutiriwe muri gatebe gatoki vamo njyemo cyangwa wanjye bimeneke oya dugomba gucura indi myumvire aranise duhagaze ahantu heza mu rwego rwo kuba twakumvikanisha abanyarwanda kurusha undi uwo ari wo wese waba ari muri uru rubuga rwa politiki ngenda bivuga mbihamya wumva atari ko bimeze azazarati bye ngewe ndi muri aranditse niko mbibona ni nayo mpamvu nyirimo
urugamba
mpfuka
umukangurambaga wacu urakoze cyane epimake kandi gushimire rwose n'uyu ati nkunda epimake ko avuga adategwa nkunda ko avuga ibimuvamo n'ubuhamya ndimo kumva kandi ndakeka ni tekinoloji wa mugani abantu nabo basigaye banda kubona n'ubuhamya n'uko bivuga ndizera ko bifite ikindi bitanga ndagira ngo dusoze ari Abdul Karimu gusoza ariko ndagira ngo Ali ugire n'icyumbwira urabona mobilisation yo kwamagana Jude River kuri University ya Cambridge yakomeje irahari Jude River Rwanda yahagurutse yasaze Jude River ngiye kuvuga kuri genocide arapfuye genocide ntahandi rizaganirwa topic bazaganira ntabwo genocide izaganirwa ariko basaze basizoye ariko nkavuga nti ntabwo bateye ubwoba na Philippe Regency Professor Philippe Regency ntabwo bamuvuga ni fatechete ahubwo umuntu bateye ubwoba ni Jude River kubera igitabo cye bati turabizi azabivuga nakurikira reportage kuri Radio Rwanda avuga ati turabizi nta kuntu yavariya adapfobeje so nagukantu bagakomozaho ari Abdul Karim nawe nagira ngo usoze nibwo anakomeza kuri akantu kuri kino kigabo kizabera kuri Cambridge University tukibaza n'icyo abanyarwanda bakwiye gukora kuko urabona Radio Rwanda Judy ni nundi munyamakuru ariko twatubiye kuri Nikera na Judy nawe arimo arakora akazi nubwo leta imutinya ikiganiro agiye kujyamo ntawe gihuriye na genocide agiye kuvuga kuri konfuri mu karere kubimo kubera nko muri Congo nta hantu bihuriye na genocide ariko bateye ubwoba nuko ngo yabikomozaho ari Abdul Karim muri ryanyu
Serge urakoze cyane nshimire Comrade Pimake mu mukangurambuga bya nyabyo mu byukuri yuvugisha ukuri nibyo bya bintu twavuze ngo igisebe bishaka kukivura uragikanda kabisa ukagikamuramo ibintu byose warangiza kidakira gikize nawe rero niko kuri ushimire cyane Pimake kabisa karege and thank you very much Serije rero cya kinyoma cy'u Rwanda na ya reverse ecology yabo kwa iza contradictions zabo na hazizira ubanza wumvise uriya Kimonyo Dr. Kimonyo Jean Paul avuga ngo Mikela Longa ngo ari intellectual yakoresheje mayoneti ubanza ari intellectual bankrupt cyangwa se ari intellectual low cyangwa nta intellectual capacity yashyize mu gitabo cye hano hari ikibazo intellectuals n'abantu bayengaging
ariko abantu baganira akavuga ko yandika neza
andi niyo contradiction muri iriya ntuze y'umwumve ati yakoze akazi kenshi katoroshye yakoze ibintu ariko kubera yuko yatumwe ikanga akarwana n'ikinyoma ariko akanga bikarangira yanjye ariko akazamo niyo contradiction kuko umuntu yanditse ibintu utemeranya nabyo cyangwa se ibintu bagutumye ngo wemeranya nabyo mu mutima ariko hanze ugomba kugaragaza yuko urwanyu urimo kugira wowe ahubwo ugatuma ushyira your intellectual ability ukayishyira mu gifu wowe ukayishyize ukayexposinga abantu bakayibona ukayigaragaza ubu ukayishyira mu gifu nakubwiye nari nabivuze n'ubushize nubwo barwanya ngo ntage muri NS platform university ubu hano barimo kurwanya ibyo bintu byavuzaga abantu kuza kugira ibyo bita free space muri university hagomba kubamo free space aho abantu batangira kudiscussinga bakadebatinga kubera iki serije nuko isi yose irimo kurealizinga cyane cyane west democracies zirimo kurealizinga ngo habayemo kurangara gatoya barangariye muri globalization none autocracy cyangwa se igitugu kirimo kugenda kiza gikripinga kigaruka fascism ariko leta ishaka kwiha uburenganzira burenze mbese imbaraga zirenze irimo kugenda igaruka fight back rero yatangiriye mu mashuri fight back yatangiye mu rubyiruko kuko urubyiruko ruriho ubu ngubu rurimo gusanga ngo twebwe generation imwe imbere yacu yararangaye igarangariye mu mafaranga irangariye muri wealth ita the real values ubwo zirimo valuable kurusha niyo wealth ubwayo iyo space rero yo mu university space yo mu platform zo kuganiraho space iriki byanze bikunze igomba kuba ikindi rero ni igikomeye ni ikihe serije nakubwira nuko noneho iyo space kuko iri no kubyuma noneho itakiri confined muri physical space noneho iri kuri virtual nta kuntu wayibuze so abarimo kwandika ni ukwirushya mbese nibikwereka yuko they are intellectually flawed they are weak and they are bankrupt
ariko none they even ideologically na ni nubusa kuko umuntu ufite ideology nyayo urazuka ryinga n'umuntu umuntu afite cyuhisha uramune kumuna kaza urazuka ukamo unpick nka ukubona unpick nzende uri ya kimonyo uramuri ka kaza nago nagumbuza ngo azavuge kuko abantu audience yo yitoranyirizamo kumenya uvuga ukuri utavuga ukuri nuwe Serije rero kuri byembe bya Judiliva nje mu gitabo cyari bintu bimwe ntemeranya nabyo ariko ntabwo nshobora kumubuza kugira ngo avuge ngomba kumwemerera nkamwumva kugira ngo nampe cyanse nawe anyumve niba namukosora mukosora ariko mu gihe utangiye kumwereka ngo yagize atya umuntu yavuga kuri ibi ngo yabaye genocide naya yabaye negationist yabaye ibingibi ibyo byonyine biba bikwereka yuko na bya bintu bishingiyeho wewe nawe utabyizera utabyumvamo ahubwo urimo kubeshya ari ikintu urimo kugurisha uzi ko niba kikwambara kari bube kabaye ntabwo waba uri umuntu urwanira genocide urimo kubwira abandi ngo nabarya genocide ukica umukika cumu kandi urazi ukanabyigamba ntabwo byabaho serije ntabwo uri umuntu urimo kugira biriya ngo uhamagare Adeline Rwigara ku munsi nyawo batangira kwibuka babo ngo umuhamagare ngo aze kwitaba kubera amagambo yavuze kubera kababare ntabwo bibaho ni contradiction ariko izo contradictions rero twebwe tugomba kuzigomba kudatwara umwanya and we move on musoza rero serije macye avuze intego zacu ariko ndashaka ngo mbe kiriya kuri bino bintu kuko hari ibintu abantu batuzamo bakatugira yaba Gandhi Mahatma Gandhi yarabivuze ati nuzaba uri kukuri icyo uvuga ari ukuri uzakuguma n'uzanasigumura umuntu umwe uzagume kuri uko kuri Albert Einstein umuntu buri isi yose yubaha yaravuze ati iyo uzanye ikintu gishya igitekerezo gishya kidasanzwe abantu baravuga ngo you are crazy ngo uri umusazi ntabwo uzi ibyo uriho idea yose ikiri nshya iyo bivuga ngo idea in good currency igitekerezo cyonyine kikiri gishya aricyo bita ngo igitekerezo kiri mu good currency abantu barakirwanya abintege nke barakirwanya abantu baba batacyumva abandi baragitinya abandi bakagira ibiki ibi bya mide uzavuze nyine ngo you are crazy ariko kuko bari idea wewe wumva ugira uyigumaho it is a matter of time the passing of time ugasanga abantu bose bayigiyemo Serije hano muri UK batangira ibintu bita NHS National Health Service cyangwa ubuvuzi bw'ubusa kuri buri muntu igihe bukeneye bwose mu 1948 barabirwanyije batinda amafaranga tuzabona ntabwo bishoboka ibinyibugi gusa zini socialism ni ibiki na bose barabirwanya ariko ubu ngubu muri iyi covid ubu ngubu bayirwanyaga nibo bayi owninga nibo bayigurisha cyabaye center point ya politique ya hano so iyo ukora ikintu cy'ukuri cyanyata biragira ibi bintu turimo kubabwira rero ziriya ntego ishije turimo kubabwira ni ibintu bidasanzwe mu banyarwanda kumva umuntu w'umututsi afite ibitekerezo bimwe n'umuhutu kandi bakavuga bemye umuntu akaza akavuga ati ibi murimo kuvuga ni amakosa abantu bakabitwara out of context ariko wowe ukavuga uti no ni amakosa tugomba kuguma kuri gahunda turiho ntituvangavange lest tubure abantu bakabitwara ngo wowe wanze icyo bavuga ariko nturebe bakavana mu cyo wamenyeshaga bakagihindura ikindi iyo uzi icyo uriho kandi uzi ibyo urimo kuko niko kuri niko bigomba kugenda ukugumaho niyo bya binini nakubwiye ngo guma kukuri so Serije rero ihuriro nyarwanda ni igitekerezo kiri kukuri ariko igitekerezo gishingiye ku byo twigiye ku makosa yagiye ba mu Rwanda kuva igihe cy'ubwami na repubulika zose kugeza aho turi ubu ngubu no muri opposition aho turi turimo kwigiramo tukaguma tu improving nibyo abajapani buriya nibo bantu ba mbere muri ibyo bita improvement nibyo bita continuous improvement system mu kinyarwanda nabigeranya nko kuvuga ngo buri gihe kubugenda wiga wiyongera utera imbere wiga wiyongera utera imbere mu rwego runyarwanda nibyo dufite n'ikimenyimenyi Serije iyo wibuka dufite amahame yacu ya mbere twabanje guha abanyarwanda muri policy document yacu yavugaga strategic objectives ingamba 16 kwagabanya Rwanda 16 nizo twatekereza bavuga ati bino bintu binini cyane reka tubigire bitoya tuzihindura intego sheshatu ariko zigira ingamba buri intego igira ingamba ingamba bisobanure za bintu 2023 twavugaga ariko byorohera abantu kubyumva binabe nabikiye kugira ngo buri muntu wese agende abyumve kandi atangire kubishyira mu ngiro ubu rero iyo tumaze kugera kuri ibyo ngiye igisigaye niki nicyo kubona ngo nabagenzi bacu bari mu position barimo bamenye ngo bya bintu byacu tuvuga byashingiro ry'ibintu bitatu ubumwe ni ngombwa cyane turi hanze tubigire nitugera no mu gihugu tubyigishe n'abantu nta utanga icyo udafite ntabwo mu Rwanda hazaba mu bwo bumwe tunenga ngo habuze unity and reconciliation mu Rwanda ngo twebwe tube tutayifite tujye kwiha abandi ugomba gutanga icyo ufite tugomba kubigira rero ariko nta ngo no kugira ngo tugomba kubigira nuko bire imperative ngo bibeho for our survival nka people banyarwanda nk'abanyarwanda bira bya bamarawi twavuze wabyumvise bya Berlin turimo kubyumva abavu epimacyo kubwire barashwe barashwe rwamagano rabumva abagize barabyumva ntago ari RNC ntago ari abantu ba RNC kugira ngo bihagararire nuko yo idea RNC igomba guhagarara tukabona ubwo bumwe mbere na mbere ubumwe nizo mbaraga ariko none tugaha abanyarwanda amahoro ashingiye ku kuri ashingiye ku bwisanzure